Blog Talk Radio.
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ndabaramutije mu izina rya Yesu, ni Jean-Claude Habimana ubaramutsa. Ndabifuriza icyumweru cyiza, ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza amahoro atangwa na Yesu wadupfiriye ku musaraba agapfa agahambwa nyuma y'iminsi itatu akazuka anesheje urupfu anesheje umubiri anesheje isi anesheje Satani. Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe Banyarwanda, Banyarwandakazi. Uyu munsi nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana, hari ubutumwa nshaka kugeza ku Banyarwanda. Ariko Bibiliya tubwira ngo umwigisha ajya aganira cyangwa se ajya agabana n'uwigishwa. Ubwo nagira ngo twese dusangirire hamwe iryo jambo ry'Imana rirakureba nanjye kandi rirandeba. Nagira ngo rero mbere yuko dutangira amasengesho nk'uko umuririmbyi amaze kubivuga ati tabara tabara u Rwanda rwacu, iryo ni isengesho ryiza. Nagira ngo natwe twese aho turi duce bugufi dusenga Imana, twishyire mu maboko y'Imana, twiragize Imana kugira ngo uyu mwanya Imana ivugane n'imitima yacu kandi ijambo turi bwumvire aha ritugirire umumaro ukomeye, rigume mu mitima yacu kandi noneho rigere n'imbuto nyinshi, ni ukuvuga ngo rigire umumaro wo kuduhindura ndetse no guhindura abandi. Murakoze cyane. Yesu aho umugisha, reka dushe bugufi dusenge Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Mana igira neza, Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimye kubwo kuduha umunsi nk'uyu, kuduha umwanya nk'uyu wo kongera kugandika ku izina ryawe ndetse no kugaruka mu nzu yitira izina ryawe cyangwa se kubona umwanya nk'uyu kumva no gutega amatwi ijambo ryawe. Duciye bugufi n'imitima yacu kandi tukwiyereka uko tuko, ni wowe utuzi, ni wowe uzi uko turi, ntaho tuguhishe, nta naho tugukinze, kuko urebera hose icyarimwe, ukamenya byose, ugakora byose, ugashobora byose. Duciye bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu twese uko turi, kubw'imitima yacu aho yaba yarafuditse hose, ndetse haba n'ibyo twatwara gutunganya dushoboye. Mana byose bitubabariye kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Tuje muri uyu mwanya rero dusaba kugira ngo twumve ijambo twararikiwe n'umwuka w'Uwiteka kugira ngo turyumve. Turasabira imitima yacu kugira ngo iyo mitima iryo jambo nirigeramo rigire umumaro wo kuyihindura, aduhe n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo ubushake bwawe kuri twebwe. Turabigushimiye kandi tubisabye twizeye ko ubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nongere mbasuhuze. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku magambo y'ubutumwa bw'Imana turi busange mu ijambo ry'Imana. Turi buvuge ingeri nyinshi z'ibice bitandukanye turi buze kuvugaho zikubiyemo muri ubwo butumwa. Ariko mbere y'uko twinjira mu ijambo nyirizina, kuri dukurikije umutwe w'amagambo cyangwa se n'intego y'uyu munsi, ariko turagira ngo twibukiranye amwe mu magambo y'Imana ategura n'ubundi ubutumwa nyirizina bw'uyu munsi. Turagira ngo twibukiranye ko mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Ubwo ni ubutumwa dusanga mu butumwa uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere. Atubwira neza uburyo cy'ijambo yigize umuntu akaza mu isi afite gahunda adukize nge nawe, kandi ibyo yabigezeho kugira ngo ahasigaye n'ahanjye nahawe kuko igikorwa cye cyarakozwe. Jambo ry'Imana yatubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni wewe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twagira ngo twibukiranye ko mbere na mbere hariho jambo. Jambo ry'Imana ritubwira ko hariho itangiriro, kandi niko bimeze no mu gitabo cy'ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya dufite hariho intangiriro cyangwa itangiriro cyangwa se Genèse, hakabaho n'iherezo, niko navuga ari byo byahishuriwe Yohana cyangwa se Revelation. Ariko aya magambo yose muri iki gitabo, nk'uko afite itangiriro akagira n'ahaherukiye, agena ubuzima bw'iyi si uko yariho, uko yabayeho, ndetse n'uko iriho ubu, ndetse n'uko izarangira. Ese muri ino minsi wakubaza ikibazo ati, ese iyi si ya none ubona uyu munsi uzi neza ko izashira? Ese wakubaza, ese kungana utya uyu munsi, ukaba uri icyo uri cyo uyu munsi, ese wari uzi ko ibi byose bizashira? Twagira ngo twibukiranye, kubera ko hari igihe habaho abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi tubamo, hakaba hari igihe abantu bibagirwa, bakibuka uko bariho uyu munsi, ariko bakibagirwa ko hariho n'iherezo. Kubera ko iyo habayeho kwibuka no kuzirikana ko hariho iherezo, bituma uhindura imyitwarire n'ibyo ukora uyu munsi, bikagaragaza ko uri gutegura ejo hazaza ku iherezo rizaza. Abo bantu uwibagiwe iherezo cyangwa se utarizi, n'urizi mu minsi bariho uyu munsi, imibereho yagira atandukanye. Niho usanga abantu babayeho bameze nk'ibyihebe, ariko hakabaho n'abandi babayeho bicishije bugufi kandi bigengesereye mu byo bakora. Abo bantu uwitwararika cyangwa se uwigengesera ni uko abategereza, avuga ati ejo hazaza. Ariko uw'ikihebe nta ejo hazaza aba afite, abavuga ngo ibyanjye ni ibya nonaha, ibyiye mu kanya sinyizeye, kandi icyo bimaze se, akenshi aba ameze nk'udafite icyizere kuko cy'ejo hazaza. Kuri we ahora aba mu buzima bw'iherezo gusa. Ubuzima bwe bw'uyu munsi wabugiranye n'iherezo rye. Abo bantu rero muri ibyo byiciro uko ari bibiri baratandukanye mu mibereho. Ni kimwe n'umuntu ukora neza, ukora neza agira n'imbaraga n'umwete n'ingufu n'ishyaka bimuhesha gukora neza kuko abazi icyiza kirimo, ariko akenshi ababishingira kuri ejo hazaza. Bavuga ati reka ngire neza, ineza nzayisanga imbere, reka nitwararike, n'iyo ntagirirwa ineza cyangwa se ntagirirwa urwo rukundo ndimo ngirira abandi, niyo ntagirirwa ubuntu nk'ubwo ngirira abandi, ahari abanjye ejo bazabugirirwa. Uwo muntu aba azirikana iherezo, kuko umuntu uzirikana iherezo aba ashaka ko rizaba ryiza. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Gupfa upfiriye mu Mana ni ibintu byiza by'igiciro ndetse cyane bidakunda kubonwa benshi. Nabyita ko ari nk'abantu bagiriwe ubuntu, kubera ko gupfa k'umukiranutsi cyangwa se gupfira mu Mana bivuga yuko hari imirimo igomba kujyana nawe iguherekeje kugira ngo izaguheshe ingororano ugeze mu bwami bw'Imana. Ariko Bibiliya nanone ikatubwira hari undi muntu utandukanye n'uwo navugaga, ufite umugabane mu nyanja yaka umuriro n'amazuku cyangwa se muri Shatima aho abantu bazaririra bakahekengera amenyo babaye abanzi b'Imana ku isi. Abo nabiyemeje gukora Satani ku mugaragaro, nabiyemeje kumuyoboka no gukora imirimo nk'iye. Abo babaye abakozi ba Shatani umugabane wabo urazwi. Bibiliya yatubwira ngo hanze aho hazaba imbwa, hazaba n'abarozi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Ariko reka ngaruke nanone kuri jambo. Jambo iyo muvuga nibuka umucyo, kuko ijambo ry'Imana niko ryatubwiye. Umucyo iyo uwuvuze ugomba gutekereza n'umwijima, ariko aho umucyo uviriye umwijima urahunga. Ariko umwanzi w'urumuri ni umwijima, umwanzi w'umucyo ni umwijima. Hari abakorera mu mucyo, hari n'abayoborwa n'urwo rumuri rw'Imana, hari n'abakorera umwijima, baba mu isi y'umwijima kandi bagakora imirimo y'umwijima. Abo bantu uko ari babiri babayeho ku isi imwe, ariko babayeho nk'abanzi, umwe yanga undi. Uw'umucyo abangamira uw'umwijima, uw'umwijima nawe akarwara intambara yo kuguma mu mwijima akica umucyo, cyangwa se agashaka umucyo wahunga. Niyo mpamvu usanga abantu benshi iyo bakora neza bakunda guhura n'ibigeragezo byo kurenganywa. Hari abantu bitera ikibazo cyane bikababuza amahoro mu mutima kugeza basohoje imigambi mibisha yo kwirukana umucyo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umucyo utsinda umwijima igihe cyose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridukangurira kugira imbaraga cyane zo gukomeza kwatura umuri. Kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta wakongeza itabaza ngo ayitwikirize impangara. Tekereza nawe wacanira umuri, ushaka ko umurikira abantu mu nzu wicayemo cyangwa se mu ruganiriro, ariko umuntu akaza akaviri runaka akaza gutunguye akarutwikira. Ntabwo umuntu acana rero itara ashaka kugira ngo rizime, ntabwo acana itara ashaka kugira ngo urwo rumuri rutagaragara, ntabwo ashana urumuri kugira ngo rutwikire. Ahubwo urutwikira ni ukunda umwijima. Hari abantu babangamirwa n'umucyo, murabizi neza. Iyo umuntu amaze yongeye kinini mu mwijima akaza urumuri. Nabibutse nk'abanyarwanda wenda bakunda kugira cyangwa se baheruka mu Rwanda, dukunda kumenya ko abafite umuriro w'amashanyarazi ni bakeya ugereranyije n'abatuye igihugu, ariko n'abawufite ayo mashanyarazi dutekereze icyo bita isaranganya ry'umuriro w'amashanyarazi. Hari igihe bigira gutya ugasanga agace runaka kabuze umuriro w'amashanyarazi, wenda bivuye ku mpanuka y'umuriro cyangwa se habayeho n'isaranganya ryateguwe. Uwo muriro iyo ugiye abantu bari bamenyereye urwo rumuri ariko ku mugoroba haba icuraburindi muri ako gace kose, hakaba umwijima. Uzarebe rero iyo umuriro ugarutse utunguranye, hari abantu bahita bahumbaguza amaso. Hari uwakubwira rero ati hita uzimya cyane. Uzarebe igihe usinziriye ubyutse umuntu akagucana itara ako kanya muri icyo cyumba ubyukiyemo, ukangukiyemo. Uba wumva ako kanya udashaka guhita ucana itara kubera ko niko umubiri wawe ukoze kugira ngo ubanze umenyere urumuri. Hari abantu rero bateye gutyo no mu mikorere no mu buzima no mu miterere, atari uko bagize ikibazo cy'urumuri ku maso yabo, ahubwo ari ikibazo cy'imitima yabo yacuze umwijima. Iyo mwijima, uwo mwijima rero uzira umucyo kubi. Uwo nguwo nta nubwo urindira ko urumuri rwaka, ahubwo urumuri ruri aho hafi. Uwo ufite umutima w'umwijima abasha kuwumva, atangira kubura amahoro. Twagiye tubibona mu ijambo ry'Imana dukunda kuvuga hano, twagiye tubona bimwe mu bitangaza Yesu yagiye akora, twagiye tubona ingorane z'uyu jambo twavugaga yagiye ahura nazo mu bantu aho yagendaga akora ibitangaza n'imirimo. Ariko abantu bari bafite imitima y'umwijima ntibyabashimishaga kandi yakoraga neza, ahubwo aho kugira ngo bafate igihe cyo kubyemera no kubona ibyo bitangaza babonesheje amaso n'imitima bumvishije n'amatwi yabo, babaye abagabo kubihamya bakabona n'ibitangaza, aho kugira ngo bamwizezwe n'ibyo akoze ahubwo bagata igihe bajya gushaka imigambi yo kugira ngo bamwirukane kubera iki babaga mu isi y'umwijima batekereza ukundi isi y'umwijima itekereza ukwayo ifite amategeko ayigenga ifite uko ibona ifite uko yumva hari abantu bajya bibaza batari ko ubungubu ibingibi tubona kanaka na kanaka n'abariya buriya ntibabibona hari igihe kuko umuntu ashobora kugira ngo ni ukwigiza nkana ariko bafite amaso ntibabasha kubona bafite amatwi ntibabasha kumva bafite imitima y'umwijima kumva iby'imbaraga z'umucyo bashobora kuba koko bakanuye abantu bakabibeshya bakagira ngo bakagombye kuba babona ariko ntibabona kubera ko ari mu isi y'umwijima isi y'umwijima ni uko ikora icyiza kuri bo aba ari ikibi gukora neza kuri bo aba ari ugukora icyaha icyiza kuri bo ni ukwica ni ukurimbura ni ukunyaga ni ugukora ibintu by'amayeri yose ibintu byose bidakorerwa mu mucyo ibintu byose bidakorerwa ahagaragara ngiyo si y'umwijima ibaranga bakora ibintu igihe cyose bihisha bakora ibintu igihe cyose bububa bakora igihe ikintu cyose ntawe ubibona bashyiramo amabanga akomeye cyane abanyamabanga mu myihanganire bagiramo amabanga akomeye cyane ikintu cyose cyavutse n'ijambo ngo ibanga akenshi kikunda kubamo ikibazo simvuze yuko amabanga yose ari mabi kuko turabizi neza ko n'ukuri kose kutavugwa ni umwijima isi y'umwijima ikora itarimo icyiza isi y'umwijima aho gukora neza byitwa icyaha isi y'umwijima aho gukunda byitwa icyaha isi y'umwijima ishaka ko ikundwa ariko yikanga ikangana isi y'umwijima ishaka umwijima ntishaka umucyo ntishaka abaragaragaza umucyo ku maso yabo ntishaka abagaragaza umucyo ku mitima yabo ntishaka abagaragaza urukundo ntishaka abagaragaza ineza ntishaka abagira neza ntishaka n'abayibwiza ukuri ntishaka kumva ntishaka no kubona isi y'umwijima ishaka kuba muri iyo si y'umwijima aho nta mategeko abaho aho abantu bose bigenga aho abantu bakora ibyo bashaka aho abantu batagira umukuru aho abantu batagira umutoyo aho abantu batagira ikinyabupfura aho abantu batagira umuco nguyo isi y'umwijima ikunda ibintu nk'ibyo kuko ni ku isi yabo iteye hari abantu rero bamaze kumba mu isi y'umwijima babona imbata zayo ku buryo bo nta kintu cy'isi y'umucyo bakeneye bumva ari uko nguko iyo tugarutse mu ijambo rya bibiliya bibiliya itubwira neza ko abo ngabo ari abantu bo kurimbuka ijambo ry'imana ryabitubwiye ko umucyo waje mu bantu ariko ngo abantu kubera ko bari bari mu mwijima ntibanawumenya yesu yarinze ava mu isi hari abantu batazi ko ari mesiya na n'uyu munsi hari abantu bakivuga ngo baramutegereje ni ukubera yuko nabo bari mu isi y'umwijima ntabwo babashije kubona nyamara ijambo ry'imana ryabayeho kugira ngo rizire abantu bose iryo hishurwa rigire aho rikura abantu rigire icyo ribahinduraho imana ishimwe cyane urukundo rw'imana ntabwo abantu barusobanukirwa kimwe hari abantu bazi ko urukundo rw'imana rugengwa n'imiterere n'imitekerereze y'abantu ariko urukundo rw'imana rurenze uko turwimbira twebwe twebwe abarusobanukiwe kubera ijambo ry'imana natwe turubonaho agace tukamenyaho agace tukigaho agace ntabwo urukundo rw'imana twamenya uko turuvuga umuririmbyi niwe wavuze ngo urukundo rw'imana ntawarondora uko rungana ngo rusumba ukwezi rusumba izuba ndetse n'ikuzimu rukagerayo yararuvuze ararurata ararutaka nuko yabyumvaga ariko nuko nguko yabashije kubivuga ariko urukundo rw'imana rurenze uko twaruvuga rurenze akagero ab'isi y'umwijima ntibarukozwa tugarutse gatoya ku ijambo ry'imana dusanga mu itangiriro dukunda kugaruka ku magambo ndetse rimana anagaruka cyane ngira ngo ari mu butumwa bw'icyumweru bwashize hari ijambo rikunda kugaruka ryitwa Nowa ni izina ry'umuntu witwa Nowa wabayeho yabayeho akundwa n'Imana kandi abaho umukiranutsi abaho yumvira Imana abaho agenda neza yubaha aca bugufi agendana n'Imana ubushake bw'Imana ndetse azara kugira iherezo ryiza. Nawa tumubonaho amateka akomeye kuri iyi si ya none twebwe dufite uyu munsi. Mwibuka nta muntu watekereza kubaho uyu munsi yarasomye ijambo ry'Imana ngo ananirwe kumenya amateka ya Nowa, nimba atarunayazi nawe umenye neza ko kubaho k'uyu munsi ku isi ya none no kubera Nowa yabayeho. Nowa yabayeho kugira ngo azabashe gutuma habaho kubaho kw'abana b'abantu Imana yari igiye kurimburira mu isi, kandi yararimbuye irimbura igice kinini cyane kubera ibyaha byari byuzuye mu isi. Abantu bakabije ubugome bituma Imana none ifata icyemezo cyo kubarimbura, kuvuga ngo yarabishe irabica kugeza aho irokoye abantu bake cyane. Ariko ntabwo byari umugambi w'Imana kumara bose, ahubwo Imana yashyizeho igihe kinini cyane cyo kugira ngo abantu bumve ijwi, hanyuma ituma Nowa kujya kubaza inkuge ndetse yari na nini cyane ifite ubushobozi bwo kuba yahungisha abantu bashoboka bari bari kuri iyo si. Igihe kiragera rero igihe cy'umwuzure ntawagisubiramo, murabizi umwuzure waraje urimbura abantu batagira ingano, ariko barimbutse kubera iki? Abantu barimbutse kubera kutumva no kutumvira, abantu barimbutse kubera kwihagararaho, abandi barimbuka kubera kwigira inyabwenge. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ubwenge bw'isi abantu babuhinyuza ibwirizwa by'Imana bakagira ngo logike y'ubwenge tubona muri iyi si nibwo iyo yagombye kuba ari ukuri, ndetse akabanyaryo hame ryatuma abantu bazabona ubugingo buhoraho. Ntabwo ariko bimeze. Ijambo ry'Imana ryaziye abantu bose kugira ngo n'utarize abashe gukizwa, kugira ngo n'utazi gusoma no kwandika abashe gukizwa azabona ubugingo buhoraho. Byibuza nta muntu udafite ururimi rwe rwa kavukire. Kuba umuntu wese ku isi aho yava akagera, yaba umukene yaba umukire, yaba yarize yaba atarize, yarabagize mu majyambere cyangwa atarayageramo, yaba aba mu mashyamba yaba atayabamo akaba mu mazu nk'abandi, yaba yambara yaba atambara, hariho uburyo Imana yagiye ishyiraho butuma ivuga butuma rigera muri iyo misozi yose kuri buri cyiciro cy'umuntu. Hakoreshwa rero ururimi gusa nirwo rukenewe. Ibyo byabayeho kubera ko ari umwuka w'Imana wabiteguye, kandi ari Imana ku mugambi wayo yashaze gukiza abantu. Nta kindi byasabaga mu gihe cya Nowa kugira ngo abantu bakizwe, byasabaga kumva ijambo no kuryizera kandi bakanumvira bagashyira mu bikorwa. Ntabwo byanasabaga ko bajya kuryumva ngo hanyuma bajye kuyikorera ubushakashatsi, hanyuma nibamara kurisesengura barigarure noneho barifatiye umwanzuro. Ntabwo ari uko byari bimeze. Nowa yari atuye imusozi, niko biri tubwira. Imana yamubwira iti genda ushake igiti cyitwa goferi ubaze inkuge. Arayibaza, ariko Imana imubwira ko izarimbura isi, imuha misi yo kuburira abantu. Abantu bamugeragaho bose kandi urumva baranabwiranaga niko ubutumwa butanga ubundi, si ngombwa ko nyir'ubwite batumye akugeraho nyir'ubwite, ashobora kugutumaho undi muntu n'undi muntu akakubwira n'undi akakubwira umuntu wese akabwirana ubutumwa bukabura kwiriye. Nowa igihe kiragera cyo kwimuka, arabaza yumvira Imana nk'uko yavuze. Nowa yubahaga Imana cyane, mu bantu bubahaga Imana cyane. Nowa ari mu bantu b'icyitegererezo mu kumvira Imana no kubaha Imana nk'uko tubisanga kuri Aburahamu, ndetse tukabisanga no kuri Yobu, tukabisanga no ku bandi bahanuzi batubanjirije. Uyu Nowa ijambo ry'Imana ritubwira ko rifite ubusobanuro kugira ngo ajye kuzaba igisubizo cy'abarokotse cyangwa se nawe ubwe ari igisubizo cy'ubuzima bwe n'ubugingo bwe. Hari uko yavutse, hari uko yiswe. Reka tubisome neza hano mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya gatandatu, naho igice cyaho cya gatanu umurongo waho wa 29 aratubwira ngo amwita Nowa ati uyu azatuma umubabaro w'umurimo n'uw'umuro w'amaboko yacu uva ku butaka Uwiteka yavumye. Nguwo Nowa, nk'icyo gisobanuro cya Nowa. Nowa yabo yavutse yitwa Nowa kubera ko yagombaga kuzamara umubabaro abavukiye umuryango we ndetse n'ubwoko yavukiyemo. Nowa yavutse ari uwo kuzamara agahinda wo kuzahoza amarira abantu bari bari mu buruhe bukomeye cyane kubera ko Uwiteka yaravumye ubutaka kubera icyaha cy'ubwicanyi cyari cyahakorewe ndetse n'amaraso yari yahamenekeye yaberi Kayini amaze kumwica mwene nyina. Sinzi niba murimo mwumvikira neza. Imana yafataga ibyemezo bikaze kiriya gihe kandi bigahita bishyirwa mu bikorwa. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko hari igihe mu gice cya gatandatu cy'ibyo tangiriro ku murongo wa gatandatu batubwira ko Uwiteka yageze igihe cyo kwicuza impamvu yatumye arema abantu. Agira agahinda mu mutima kubera ibyaha byari biri mu isi. Ariko Nowa yavutse nk'umucunguzi avuka nk'umuntu uzagira icyo amarira abantu. Hari abantu bavukira ukavuga uti uyu muntu yarivukiye. Hari abo bivuga kubera ko babivuga kubera ko babonye urugero rubi rw'umuntu. Umuntu wivukiye. Kenshi babivuga ko ari umuntu kuva yavuka atigeze ari umuntu kuva yavuka atigeze abonekwaho icyiza ahubwo yaravutse adasanzwe akagicamo cye cyangwa akaba umuntu ugoranye mu mikurire ye akagenda arinda anasaza ari umuntu wibazwaho haba ku muryango we, haba ku bagenzi be, haba no ku gihugu cye. Uwo muntu akaba yivukiye. Nowa rero we yavutse ari uw'igisubizo, ntabwo yavutse ari uw'ikibazo. Ijambo ry'Imana rero ritubwira ko Nowa yaje koko kuba igisubizo cy'isi. Akabwira abantu ati nimuze, aho kugira ngo bamufashije yabaje inkuge imyaka myinshi cyane ariko nta muntu n'umwe urimo mwumva. Abaza bamwe bakabumva uyu munsi cyangwa bakaza bagatarama bakaza bagatata abandi bakumva ese imvura izagwa n'iki byose bagasanga imvura ntizagwa kandi harimo arabaza inkuge urumva umuntu ubaza ubwato adaturiye igishanga adaturiye inyanja adaturiye umugezi ugatera ariko se ayo mazi yazagenda gute umwuzure uzatera akababwira ati ariko hazabaho umwuzure akabagira inama akababwira akabagira n'impuhwe nyinshi cyane kuko we yarabyizeraga. Yarabayeho nkabo yarebaga nkabo akaba mu buzima bwa buri munsi nkabo ariko kwizera kugatandukana akababwira ati ariko imvura izagwa kandi hazabaho umwuzure nimuze mumfashe muze kugeza igihe n'inkuge yuzuriye atangira guhamagara abantu kuko Imana yamubwiye iti hamagara umuryango wawe bwira abantu baze binjire baze bajye mu nkuge reka abandi bose bati niyo umwuzure waba twe tuzi koga twebwe tuzi ukuntu twabigenza wenda icyo gihe hari hariho na tekinoloji bumvaga wenda bazajya mu mato yabo wenda hari hariho n'abakire babaja yabo wenda yabazaga iby'ibiti abandi bafite iby'ibyuma na moteri wenda ayo mavidete yari ahari nuko ariko kutamenya ijambo ry'Imana byabaye ikibazo kubera ko abo bantu bari bari mu isi y'umwijima ntibasobanukiwe ibyo ari byo. N'uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riravugwa rikaburira abantu ariko ntibabyumva. Imana irakoresha abantu mu buryo budasanzwe mu gihe kidasanzwe kugira ngo byibuza n'abantu babashe kumva n'ubwo butumwa kugira ngo hari n'uzarimbuka atazagira icyo azireguza ngo ubutumwa ntiyabwumvishe. Uyu munsi wa none turimo turababwira inkuru nk'izi ariko tubabwira ngo imbere hano hari amakuba, imbere hano hari ibibazo, imbere hano hari ibyago bisaba ko abantu bose binjira mu nkuge, bisaba ko abantu bose binjira mu Mana, bisaba ko abantu bahindukira, bisaba ko abantu bava mu isi y'umwijima kuko isi y'umwijima igiye kugushishana. Ushobora kumva bidasobanutse ariko nagira ngo mbabwire ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo ry'ibyo wiringira biri bugufi. Iherezo ry'amatungo yawe riri bugufi. Iherezo ry'amagare yawe riri bugufi. Iherezo ry'amafaranga yawe riri bugufi. Iherezo ry'icyubahiro cyawe riri bugufi. Iherezo ry'ubuhangange bwawe riri bugufi. Iherezo ry'icyuri cyo cyose riri bugufi. Kubera iki wambaye umubiri kandi utuye mu isi izarimbuka. Iyi si izashira. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwira ngo dore isi irashyana no kwifuza kwayo. Iyo bavuga ngo isi irifuza isi irashyana no kwifuza kwayo, abantu bagira ngo ni ibiti, ni itaka, ni imisozi, ni iki. Ntabwo isi ari amazu twubaka, isi ntabwo ari ibingibi tubona by'imisozi n'ibikombe. Oya, isi ni wowe, wowe kwifuza kw'isi. Nta gitaka ryifuza, nta giti cyifuza, nta nzu yifuza, abantu nibo bifuza. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Nagira ngo mbikwibutse neza cyane. Mu karere k'ibiyaga bigari muri no minsi hari ikibazo ku bayobozi b'ibihugu bashaka kwiyongeza manda kandi ziburanyiranyije n'amategeko nshinga n'itegeko nshinga ry'ibihugu byabo. Uko ni ukwifuza kw'abayobozi b'ibihugu. Ariko nagira ngo mbibutse ko nabo isi ishirana no kwifuza kwayo. Ese bigenda gute? Kuki abantu barinda kwingingwa kubahiriza amategeko bishyiriyeho? Kubera ko itegeko nshinga kenshi rishyirwaho n'abayobozi b'ibihugu bashyizweho, ntabwo ari nko mu bihugu byateye imbere kubahiriza itegeko nshinga ry'imyaka y'ibinyejana n'ibinyejana. Oya, mu bihugu byacu byo murabizi, ari u Rwanda, ari Burundi, ari Congo, ari Uganda, ari Kenya, ahantu hose aho hafi aho muri kariya karere urazi ko ugiyeho ahita ahindura itegeko nshinga. Noneho n'iryo abantu bishyiriyeho ntibaryubahiriza. Ni urugero nari mbahaye, ariko nashaka kwerekana kwifuza k'umwana w'umuntu aho kugereye. Umwana w'umuntu arigenera, yamara kwigenera igihe yihaye abona kibaye gitoya, hanyuma agashaka kwiyongeza. Kandi noneho agashaka kwiyongeza bitagishobotse. Kubera iki? Ntanyurwa. Ni wa muhe indi myaka ijana nubwo atayimara, kubera ko abantu muri kino gihe bahamya imyaka mike. Ni wa muhe indi myaka ijana yazageza kuri imyaka ijana agishaka kwiyongeza. Kubera iki? Impamvu y'umutera uyu munsi ntaho yaba yaragiye, yazabikora n'ikindi gihe. Wenda niyo mpamvu y'umutera uyu munsi yazaba yari ku by'inshuro ijana. Noneho akarushaho, n'uwa muntu afite imyaka igihumbi aho yazabireka. Bibiliya iratubwira ko umwana w'umuntu Imana iramuzi cyane kandi yamusobanukiwe niyo yamuremye. Izi matiyeri akozemo, izi ni uko ateye n'umutima we wose. Niko bimeze kwifuza k'umwana w'umuntu. Imana yashyizeho iherezo ku bushake kandi shyiraho iherezo kugira ngo ibashe kugira kontrole. Isi rero yo, nagira ngo mbabwire bene data bakundwa, twese aho turi, aho tuva tukagera, isi twibuke ko ishirana no kwifuza kwayo. Bishatse kuvuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Nawe yabaye igisubizo, adakorokokana n'abantu. Ariko abantu yabwiraga ntibumvaga, baramusekaga, bakamukwena, bakamupinga, akabona ari igipingamizi, akabona akora ibintu by'abasazi, bavuga bati uyu nguyu ni stupid, uyu nguyu ni fool, uyu nguyu ni umuki, uyu ni uwahehe. Abarishitekite bwo nibo babirebaga bagasanga ari bubi mu giti cyitwa gofero, wenda ntibari bazi na meaning. Ariko bakavuga bati ijana ryose, uyu muntu rwose afite ikibazo mu mutwe. Kandi aho bijya gupfira, abitwa ko ari abanyabwenge nibo bakunda guhinyura ibibwirizwa by'Imana, kubera ko babiringiye ubwenge bwabo. Ariko nagira ngo yibutse neza ko ubwenge bw'umwana w'umuntu abona hano ku isi muri siyansi na tekinoloji twiga, nta na kimwe gishobora gusobanurira Imana iyo ariyo. Ntabwo bishobora gusobanurira Imana. Usibye no gusobanurira Imana, ntibishobora no kukugeza ku Mana. Ahubwo wiringira ubwo butunzi n'ubuzima bw'akano gahamya gatoya bigereranywa n'uburabyo. Uko ururabyo ruvuka uyu munsi rukaraba we rugakura rugasa neza, nuko ariko se bwira rubaye rute? Iruhumba se? Izuba iyo rikoze se? Ni ukuvuga ngo garanti y'urwo rurabo iri limited, n'ubuzima bw'umwana w'umuntu buri limited. Mu bintu rero abantu bungukamo mu bwenge, ntabwo bazi gutekereza ko hari n'iherezo. Oya, ahubwo ubarebye hano ukagira ngo ni ubuziraherezo. No, ntabwo bivuga ko uyu munsi ari ubuziraherezo. Uyu munsi ni uyu munsi, ejo ni ejo. Rero bukeho cyane ayandi. Kuki ibyo bintu abantu batabitekerezaho? Kuki abantu batabitekereza ngo bahindure imikorere n'imyumvire n'imyifato? Turibukiranye amategeko y'Imana ko Imana yayahaye Mose, hanyuma niturangiza turayakomezaho mu busobanuro. Imana idufashe cyane, nagira ngo dufate akaruhuko gatoya hanyuma dukomeze ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Yesu abahe umugisha cyane.
yane ibice 28 umurongo wa 21 twasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kuri abantu rakubutwa ni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutima. Si byiza gucumuzwa
n'akamanyu k'umutima gusa,
irinde utazacumuzwa
n'akamanyu k'umutima gusa.
Faranga yawe
nakamanyu kumutima
gusa, ubuya kitari menshi
kumuzwa na kamanyi kumutima nukuri yiteya gahinda kwa abantu bashobora kwandavura bagapfa nabi babitewe na kamanyi cyane kurya ku kamanyi kumutima Imana itahorere cyane kandi Imana idufashe pe idufashe isi abasenga cyane kuna kuvuga ngo isi irarabije abantu bamaze kurindagizwa cyangwa bamaze kurangazwa n'ibihendo by'isi kandi isigiye gushiraho yagiye ngo mbibutse ngo nimukebuke duhinduke kandi duhindukire ibyo ndayibwira abanyarwanda mwese aho muri nange nibwira ubwanjye birakwiriye ko tumenya ko isi igiye gushirana no kwifuza kwayo ibi byose dufite n'ibyo akanya gato isi itaranashira ubuzima bwawe nawe ntabwo buramba nababwiye ko ari nk'uburabyo kandi niko bimeze tubaho igihe gitoya muri bino bihugu byateye imbere hariho imvugo ngo igihe cy'umwana w'umuntu ni kigufi cyane ibyo ntibishaka kuvuga ngo ugire umwete mu byo ukora uyu munsi ariko umenye ko ejo hazaza hashobora kuba hatari ahawe ese ni kuri mubitekereza nimba ubitekereza urahirwa kandi nimba warasobanukiwe uramenye mugisha ariko nimba utarabisobanukirwa umwanya wawe niwe turibukiranya amategeko icumi ya Mose mpamvu mbyibuka mpamvu mbivuga turaganira cyane ku mpamvu zituma turi mu bihe nk'ibi kuki abantu bari mu bihe nk'ibi kuki ibintu bimeze gutya kuki abanyarwanda tumeze gutya ni ibiki bisa bimaze kugera ahantu abantu kuko abantu bibaza atari ko ni iki twacumuye ku Mana ese bite Mana nagira ngo tubiganireho rero twifashishije ijambo ry'Imana ariko nta kindi gitere ibihe turimo nuko habaho kurengera no kutubahiriza amategeko y'Imana. Tegeko rya mbere atubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Nta yindi mana twemere gutunga, nta yindi mana twemere gusenga no Uwiteka. Bamwe bita Yehova. Imana ifite amazina atandukanye ariko ni iyo mana nyine bavuga ngo ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka. Iyo mana twashyiramo na Nowa tumaze kuvuga mu kanya, iyo mana ya Nowa, Imana ya bariya bahanuzi ba Eliya, ba Elisa, ba Enoki, ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Danieli. Iyo mana niyo tuvuga ngo nta wundi nta yindi mana yemewe. Iyo tuvuze aha rero usanga benshi bahagwa kuko ndavuga abasenga izindi mana, abajya gusenga ibigirwamana ntago bemerewe gusenga ikintu cyose cyagira umwanya n'uruhare bavuga ko ari imana kitari imana yo mu ijuru. Ubwo nagira ngo mbwire abaraguza n'abaragura ko iryo tegeko babanje kuryica ndetse barirangije kera. Abo rero ntibatege ko hari n'irindi tegeko bazajya gukurikiza irya mbere babagisha. Uwishe iri tegeko rya mbere abize ubwarimu cyangwa se abigisha cyangwa abize mu mashuri bakosora cyangwa batabakosora, uzarebe iyo umuntu ukosora ikizamini ugasanga ikibazo cya mbere umuntu yakishe utangira kugenda ushishoza cyane nayo ku bindi byose yakoze. Cya mbere wakishe, cya kabiri nuko usanga nuko hatangiye kuzaho amakenga umwarimu ukosora agera noneho gushishoza akavuga ati reka ndebe neza kubera ko iryo tegeko rya mbere wa wishe icyo gisubizo cya mbere wa wishe kiba gitanze none hindi sura yuko ushobora kuba wangije n'ibindi byinshi ngaho mbwiriye umuntu wize itegeko ry'imana arabizi itegeko rya mbere ko atagomba kugira izindi mana asenga hanyuma akajya mu bigirwamana akajya mu bapfumu akajya mu barozi akajya mu bashikisha akajya mu bagize bate ntazi ko bameze n'ubwoko bwabo ariko bafite bafite n'ubumenyi bwabo barabazi nawe ubijyamo urabizi nagira nkubwire ngo ufite akaga kandi gakomeye cyane kuko n'icyaha imana yanga urunuka ku mwanya wa mbere cya kabiri ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabye kubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukenerwa kwa base babyumva neza mpora abana gukenerwa kwa base nkageza no kubuzukuruza ndetse nkageza no kubuvivi bw'abanyanga hari abantu biyemeje guhangana n'Imana cyane Imana ibababarire cyane kandi bambaye umubiri sinibaza ukuntu umuntu ashobora kujya guhangana n'Imana yambaye umubiri umuririmbyi niwe umaze kuvuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri tekereza umuntu wiringira umubiri rwose akavuga ngo agiye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana kubera ko yiyemeje kujya mu mwanya wa opozisiyo y'Imana akajya kurwanya Imana akajya guhangana nayo akavuga ngo nzahangana nayo nage sinzagenda gutya akagenda agahamya izindi mana uwo nguwo aba yemeje guhangana n'Imana ariko Imana yavuze ngo ihora gukiranirwa kw'abana abana ihora abana gukenerwa kwa ikageza kubuzukuriza n'ubuvizi bwabo kuko bamwanga umuntu wese wanga Imana aho ngaho nta kintu agufasha ikintu agusaba ni uguhindukira ugakunda Imana kuko nibwo buryo bwonyine ushobora kubaho kuko guhangana n'Imana ntacyo bikumarira urahomba ntushobora no kuzayitsinda urwo rubanza rwo ntiwazana rutsinda n'urwo rugamba warwa ntiwazarushobora ntibishoboka ibyo byo ni ukuta igihe ni ukwiyangiza no gukurura umuvumo abawe n'abazabakomokaho bose ariko rero hari uburyo cyane bwo kwiyunga n'Imana ni ukuyikunda ukareka ibyo yanga hanyuma ukaba inshuti yayo ukabera umugisha n'igisubizo cy'abazagukomokaho aha tumbaze byinshi ufite amatwi urumva nagira ngo nabo mwisi y'umwijima mutega amatwi bumufite amahirwe yo kubyumva no kubihindukiramo iki ni igihe cyo guhinduka no kwirinda kujya mu bishushanyo no kwirinda kujya mu bigirwamana no kubikubita imbere no kubiramya no kubisenga abagira inzaratsi n'impigi n'ibindi bintu ni ibintu nk'ibyo ngibyo biri muri uyu gitegeko ugomba kwiringira Imana yonyine kuko niyo ikuzi niyo yakuremye umaze kuba ku isi umaze gukura umaze kwiga kuvuga no gukambakambura biretse urahagurutse ugendeye ku kintu warangiza ngo ugiye kuzana impigi ntasomye urazana inzaratsi mu rugo ntasomye kare kuzi se kutapfuye warizwe nande reka da ntabwo byibuka wararindagije uri mu isi y'umwijima telekomande abantu barahuzagurika mu isi y'umwijima bakora ibintu n'ibyo twavuga ngo by'amabanga barabihinduzagurikamo bakabihuzagurikamo bakibwira ko bapanze mu gitondo ejo umucyo ukaza ukabimurika byose maze bikajya hagaragara bagatangira akadagadwa bakabura ahantu bakwirwa kandi babikoze bazi ko babikoze ari ibanga rikomeye cyane kubera ko ari isi y'umwijima bibiliya iratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha bavuga ntabwo ushobora kugira amahoro mu byaha ntibikunda ugomba kubura amahoro kuko ijambo ry'imana niko ribivuga uzabirebe nawe mu mutima wawe yakoze icyaha ntusinzira kandi nta wakubonye ninde se wakubonye igihe umutima wawe udiha kubera ko umutima wawe hari uwo ureba n'ibyo wari urimo kandi hari uwo urimo ugujajinga akakubwira ati wakoze icyaha ntabwo ugomba kujya kubwirizwa na pasiteri ntugombera abavugabutumwa nka ba Jean Claude n'abandi umutima wawe ubwawo wonyine abukoma bakubwira uti iki kintu wagikoze ni icyaha gihita cyihannye ukomeza kubura amahoro iteka ryose aha iyo si y'umwijima buriya mu isi y'umwijima harimo ibibazo bikomeye cyane bafite ibintu bimeze nka karuma kubona ngo bafite ubuzima ariko ntabwo bafite ni ibintu bidashoboka ni ibintu bitari ni ibintu bidafashije bagaragara nk'abatunze ariko babuze amahoro mu butunzi bwabo bagaragara nk'abakire bagaragara nk'abakomeye bagaragara nk'abiyubashye ariko n'abatindi ntacyo bafite nta mahoro bafite ntibaryame iwabo mu nzu zabo bubatse imitamenwa ariko ntibayiryamamo abatakirara iwabo hari n'abatakirara mu gihugu cyabo birirwa babungera buri munsi bareba ukuntu bakarebaho yajya karebaho yajya karebaho yajya abungera meze nk'impunzi mu gihugu cye ari impunzi mu rugo rwe ari impunzi mu nzu ye kubera isi y'umwijima kubera ibyaha amaze gukora uko byiyongeraho wibwira ko biha amahoro urushaho kuyibuza cyane turabigarukaho mu kanya ariko nimba utanikunze wagombye kugira n'abawe ujye umenya ko ibyo ukora byose rero wajya muri ibyo bigirwamana byawe wajya gushikisha wajya gushaka abaguha inzaratsi n'insinzi n'imitsindiro n'ibiki n'iyo mitsindo iba ari imitsindo ibyo ngibyo bijya muzi neza ko bizagira inga bawe n'abuzukuru n'abasizi zawe ukomokaho ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana nawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina ry'Imana aha ana igomba kubaho rero sasa akarabaye oh my god oh my god icyo abandi bo barabimenye ni gashi goshi oh my gashi oh my goshi n'ibyo ngibyo bagerageza kuyitsinda kugira ngo batayivuga neza itazabajajinga ariko nagira mbabwire ngo ntukarahire izina ry'Imana mu buso cyangwa mu binyoma hari n'abigize ibikino cyane hari nabo bivuga kugira ngo berekane ngo ari abatagatifu cyane kandi abo ngabo ujye ubareba neza cyane bagisanga abavuga Imana cyane gutyo buri kanya mu buryo budasobanutse ari abantu bo kwitondera cyane ubu usanga ahubwo rero bayihakana ariko bashaka kugira ngo bajijishe abantu babereke ko ari abere bereke abantu ko ari mu nzira y'umucyo kandi ari umwijima mubisi umwijima mubi w'inzigo ugenda mu mitima y'abantu ariko iminwa yabo igashyeshyesha ikabeshya cyane ikavuga n'Imana kugira ngo ibone ko yarobye abantu yabamara uzareba abantu barimo kunyerezwa muri ino minsi baranyerezwa n'abantu bigira ko ari inshuti zabo baratwarwa n'abantu b'inshuti zabo atwaza n'abantu babasekeye cyane babarengeje babasekeye bababwiye utuntu n'utu uzareba gukora shitani shitani irakuryoshya ryoshya ikagukoresha ukayikorera uzi neza ko ari ibintu biryoshye ariko ku iherezo uzareba icyo abantu basarura shitani ni umugome cyane harimo amakabyo menshi cyane ntukavugire izina ry'Imana mu buto cyangwa mu binyoma kuko Imana ntimwana n'umuntu ntabwo ireshya n'abantu ntabwo ireshya natwe tugomba kuyubaha niba tutanabishoboye tubyihorere nta gahato karimo ariko uvana Imana mu magambo yawe yo gupfa kuvuga uko ubonye kose vuga Imana wowe ugatinya ukavuga Imana wowe mu kanwa kawe nta soni uri umwicanyi uri umujura uri umusahuzi uri umurimbuzi uri umugome uri umugambanyi uri aho ariko ukavuga ngo Imana ukigira marayika cyane ukavuga Imana Imana ntibingana nawe so icyiza kuri wowe rero nakugira inama yo kwiceceka ntuzayingire kuyivuga uko uyiboneye Imana irubahwe cyane kandi n'abantu babikorera bagomba no kuyitinya bakayikorera mu cyubahiro cyayo no kuyubaha bakanayubahiriza utabishoboye afite uburenganzira bwo guceceka aho gukomeza kwirundiraho urubanza cya kane wibuke kweza umunsi w'isabato cyangwa se umunsi w'Uwiteka umunsi w'Imana gikora iminsi itandatu wa karindwi uruhuke arabivuga rwose urabibona natwe urabona rwose muri North America urabibona rwose muri Europe mu Western country urabibona rwose how come we ubu ngubu urabona how busy we are nibyo koko nibyo tuba busy ariko ese uranafata umwanya byo ukibuka ko ugomba kuruhuka ese nimba nota naruhutse wibuka ko ugomba gukora umurimo w'Imana muri icyo gihe ese noneho nimba utabonye n'uwo mwanya uvuga ko hari icyo ugomba gukora Imana muri ubwo butunzi yaguhaye ese ubikoresha ute ese ugishimira Imana mu byo yaguhaye ujye ukoresha ubutunzi bwawe wungutse muri iyo muri uko kuba bizi kwawe ujye ufatamo ukagira igikorwa cy'ubwitange runaka wavuga uti nanjye nkoreye Imana iki ese Imana ikureba isanga uri iki hari abantu bameze nk'abantu bameze nk'amatungo bameze nk'inyamaswa batazi kumenya iby'Imana ni iki bari nko gusa bararyama bakarya bakambara bakabyuka bakagenda bakajya mu modoka bakagendesha amaguru bagategura bakagenda bakurira bagapanda bakamapandura nuko bagenda bakabayeho ariko ni abantu batazi Imana ni iki batazi isengesho ni iki ese wibwira ko ubwo ngubwo uko bwije bugaca wibwira ko amaherezo azaba ayahe nimba nta joro nari mwufutsenga n'Imana nguvugane n'Imana cyangwa se ngo nitekerezeho no muri abo kazi waba uri muri busy muri ya break y'akazi kawe ugatangira ugategereza ujye ufata umwanya wo gutekereza ku Mana yawe ese igitekerezo ni by'Imana yaguhaye hari abenshi babayeho gutyo babayeho bazajya bagaruka ku Mana ariko bagize ibyago ni ikibazo gikomeye cyane wagira ingorane kandi kugaruka ku Mana ukajya kuyishaka nje kuntakira pastori rero rwose nsengera bijyo agusengera si imana yawe kiri kumwe nawe kandi kwegiye kurusha imyambaro yawe kandi kuje amajyamba ndivuga kujya gushaka pastori ntabwo bivuga gushaka pastori kandi bibi ariko wagombye kubanza nawe ukawe kujya gushakira imana kwa kanaka ni ikibazo giteye ubwoba abanyarwanda dufite ikibazo ubu kuki udashobora kugira imana ku giti cyawe ngo ikurinde ku manywa na nijoro uko ubyutse kuraye uko wiriwe imvura igwa imvura ihise amahinda agwa cyangwa se atabaye izuba rikaze cyangwa ridakaze hari ikibunda cyangwa hariho umucyo kuki udashobora kubyumva ko ugomba gutsenga imana ngo ugendane n'imana igihe cyose nyamara igihe kigiye kuza abantu bashaka imana banayisengeye amasengesho y'amatakiranguye kandi batakibyumva kubera ko abantu bafashe igihe ubusa uti mu gihe turimo tubara imyaka 20 ishize u Rwanda rwariho mu icuraburindi rya Jenoside ariko nagiye nkubwire ngo ubu hari umuntu umaze imyaka 20 aheruka gusenga Imana akiri mu rufunzo aheruka kwiyambaza Imana akiri mu kaga ari muri burende Imana ntimaze kumurokora akabaragiye rwose n'uyu munsi wamubaza rwose abari muri meno you see hey ariko icyo gihe ntabwo yivugaga my friend cyagirimo rwari rwahindutse waruri mu isi iteye ubwoba waruri mu bihe bidasanzwe ariko Imana iguhaye agahenge utangiye kuzamura intugu no kukuzijosi izi nizo ngorane igihugu cy'u Rwanda dufite kugeza uyu munsi abantu ntibakira abantu ntibakizwa abantu ntibahinduka abantu ntibihana barakabye ingeso kubera kwibagirwa aho Imana yadukunze twiza turirimba buri mwaka aho Imana yakuye u Rwanda imyaka irashize 10 ndabyibuka iminsi imyaka 10 ishize 2004 wumvaga ari nk'igihe cya manda runaka ishize tuvuye mu mahano tuvuye mu icuraburindi abana bari bakiri bato icyo gihe twari tumaze kuba basore dusoretse tweze tubona ko hari aho tugezeho ko ubona bamwe bari basobanukiwe bashimaga Imana waba umuhutu waba umututsi waba umutwa icuraburindi ryagwiriye igihugu cyose ntugire ngo hari umuntu bitakozeho abantu bashaka kuvuga ngo jenoside niyo batutsi gusa bakumva ko abandi bo wenda bari bari muri ntuza arimo banywa champagne no cyangwa mushaka kumbwira ko ari za mitsingi za primusi barebaga bafuye barimo banywa abandi ndavuga abandi bari bari kuri za bariyeri bajya gutema n'abandi bajya kwica n'abandi abandi ngo ni ingabo nuko burya nabirya wababaza uko bazinyweye burya ntabwo bakubwira uburyohe bwazo my friend kugira nkubwire ko igihugu cyagiye mu kaga ku buryo ari uwicwa ari n'uwica bose bari bafite ikibazo mu mitima yes hey none ubu ngubu abantu barimo baragenda bakabivuga bamwe bari mu mahanga abandi bari mu gihugu abandi nuko byabaye inzira ndende nibyo koko ariko se iyo mana turayizirikana uwakubaza ati wowe ubwawe kugize cyawe kanaka ku izina ryawe imbani ikaguhamagara sobanura kuva urugendo nagukura muri ka kaga kugeza uyu munsi wakoze iki wankoreye iki wahindutse iki ntirihe kuzumpa ikihe cyubahiro mpesha Imana idutabare cyane ariko kwibuka umunsi w'Imana kwibuka guha Imana icyubahiro kwibuka aho Imana yagukuye kwibuka gusingiza Imana ukumva na gahato ukumva ariko nabaye nabo barakabya yewe barakabya se wagira ngo hari ukugirayo nagiye nkubwire ngo ni ubwende bwawe rwose ariko wibuke neza ko birashoboka ko nawe waba urimo bateza abandi ikibazo dufite umuraba mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi wanone mu mvugo ubu hari umuraba ukomeye cyane ku banyarwanda aho bari hose ku isi hari umuraba ikibazo dufite cy'ibyaha bikomeye cyane birimo dukurikira ahantu hirya no hino ubwicanyi ubujura uburozi ubusambanyi n'ibindi byaha amategeko y'imana abantu basigaye barayagize rwose ibintu by'ibikino ntawe ushobora gutekereza ngo iyi ni ijambo ry'imana reka tugenze gutya reka twitwararike reka tujye gutya reka da abantu babigize ibikino nagira ngo ijambo ry'imana ryasimbuwe na tekinoloji ryasimbuwe na developoma ngo y'igihugu ku gihugu kiratera imbere umenya bibiliya yahise ita agaciro nta abantu bateye imbere kurusha Sodomu na Gomora muzabaze amateka y'i Babuloni se i Babuloni hari hakomeye gute se nibwira ko Kigali ye ngo yaryoha kurusha uko Babuloni yari imeze icyo gihe ntibishoboka tuzasoma bibiliya kumuvuga ko mwize na teoloji bize za teoloji bagiye basobanura uko amateka y'igihugu y'igihugu y'amateka y'isi n'ukuntu biri yavuga y'abatubanjirije Uzima jira kufuwa ko mu Rwanda hashobora kuba hakomera kurusha kurusha muri Egiputa kwa Farao. Bishoboka. Hashize imyaka ingahe? So nagiye ngo nibutse Abanyarwanda bose aho bari rero mwakwiga mwagira mute ibyo mutekereza byose mugomba gutegereza ku ijambo ry'Imana. Nta kintu dushobora kugeraho tutifashishije ijambo ry'Imana. Yewe nta nicyo dushobora kwirata ngo gishobore koroshya cyangwa se kiduhe indi sura nziza usibye kubaha Imana. Ntibishoboka. Cyagatanu wubahe se na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu witeka Imana iguha. Kubaha ababyeyi nibyo ni inshingano. Uwayibaza minisitiri w'umuco na siporo ubumwe yahita atubwira ati rwose ibyo ni umuco rwose nyarwanda. Iki ariko bamubaza nawe bamubwira ubu ngubu uyu munsi tujyaho tubwira urubyiruko muri kino kigero uzi kuvuga ikinyarwanda kada bari aho bari mu iterambere barimo barabivanga bakabivangura byamara kubacanga bikabura ko byabura igisobanuro nuko kubera ko byabaye insobe ntawe ubasha kubisobanura kuva kuri minisitiri kugeza ku muturage wo hazi ku muntu uyoborwa wa nyuma kugeza muri zone zo ku mudugudu ugasanga habuze n'umuntu n'umwe usobanura ikibazo nk'icyo. Kubera iki guhora kuba bumva inyenga gusa byo kumva kurangara kandi nta muntu udafite idini asengeramo kandi iryo dini ryose rigendera ku mategeko y'Imana. Arasomwa buri munsi, aravugwa buri munsi, nta rusengero rutavuga amategeko y'Imana. Iri jambo ry'Imana ndimo gusoma ni Bibiliya, ni isezerano rya kera ndimo mvuga, na Korani irarifite n'ibindi bitabo by'ijambo ry'Imana irabivuga. Ariko reka da bimeze rwose nk'abantu batunga Bibiliya bakazibagirwa zikagwaho ingese zikajyaho umukungugu ntawuhanagura ntawurimbisha ariko buri munsi muhanagura amafoto yanyu mugahanagura rwose imikungugu ku ntuza ibirahuri ni uko amazamiriwari ni uko mubizo ndezerwamo mukajya mubihanagura neza ariko Bibiliya reka da zaraguye ingese cyangwa se zaraguyeho umurage. N'uyu feto yihanagura buri munsi ayitunze kubera kuyibona gusa ariko ntazi kuyisoma cyangwa amenya ibyacu. Biteye ikibazo, biteye ingorane. Muri ino minsi rero usanga muri ino minsi nge ndimo ndasenga cyane nkasenge n'abanyapolitiki muri ino minsi bafite ikibazo gikomeye cyane ko iki kibazo cyagombye kuba gisobanurwa n'abanyamadini. Kubera iki abantu bameze gutya? Kubera iki abantu ari abicanyi? Dore ngabo ngaho banyuze aha, dore ibyo bakoze mu mwijima, ngiyo bigeze ahagaragara, dore aho byanyuze, dore aho byaciye, n'ikimenyimenyi uwo muhitanye n'ikanaka. Hanyuma abanyapolitiki bavuga badata umutwe. Abanyamadini bo barihe? Ya mategeko y'Imana aho murayasoma? Ese muyabwira abantu? Ese abo bicanyi nabo bajura nabo basambanyi nabo nabo bagome bameze gutyo? Ese mujya mubabwiza ukuri cyangwa murababwira muti oya uriya rwose byari ugusaza igihugu nuko rwose kwitangira igihugu ni byiza kandi akakwiriye gupfa kandi ukibagirwa neza ko ejo bundi mwakuyeho icyaha cy'urupfu, igihano cy'icyaha cyo kwica abantu ngo mu itegeko nshinga bakuyemo igihano cy'urupfu kugira ngo amahanga bamenye neza cyangwa se n'imfashanyo runaka. Sinzi icyo babikoreye ubwo bafite kuko biramaze kugaragara ikindi ntabwo babikoreye bivuye ku mutima cyangwa bagiye ngo basanga oya ni imbaraga zavuye hanze zireba babuze hanyuma nabo barabyemera kugira ngo bagire ngo wenda hagire igikorwa kuko kuva icyo gihe iryo tegeko ryavanwa mu itegeko nshinga nta muntu urakatirwa ngo yicwe afunga burundu yagiye mu rukiko ariko abicwa batagiye mu rukiko ni benshi. None n'icyo gihano cy'urupfu cyavuyeho imana itababare cyane. Ibyo ndimo ndatuma agatoki abayobozi b'igihugu uwo wahise nanyaho kugira ngo uramire mu gihugu. None se uburame turimo turabuzwa n'icyo abantu barimo barapfa bakenyutse kandi benshi barimo baricwa n'indwara z'ibyorezo. Ndabyumva hariho gahunda zo kurwanya indwara z'ibyorezo ariko se urwanya indwara z'ibyorezo akajya gufata inkota akajya kuniga abantu cyangwa se n'imigozi akajya kuniga abantu urambwira ko urimo ukunda abanyarwanda ukajya kuniga abandi ugakunda abandi ukajya kurasa abandi ukaroga ukica ukarimbura ugenda ujonjora ujonjora nk'inzu ishize gore nimo ntekereza mugani hari abo twaganiriye akabwira ati ariko se miliyoni 11 ziracyari izo cyangwa hari zimaze kuba ingerere wakora ibarura ubu ngubu rya kabiri cyangwa se ibara rya kangahe ry'igihugu ngira ngo twasigara za miliyoni 10 nta n'izirimo. Kubera iki? Abatishwe n'indwara abatishwe n'impanuka ibyo ni ibisanzwe ariko abantu bicwa n'abandi bicwa n'ubuyobozi bw'igihugu nabo ni benshi. mpamvu mvuga ko ari benshi nuko abo ngabo bapfa mu buryo butazwi kandi ntihagire umenya ibyo ari byo. None se ubwo buramutse tuzabukura he? Turabukura kukubaha data na mama, ntabwo ushaka kubaha so na nyoko ngo ujye kwica ababyeyi b'abandi, ntibishoboka. Nizo wowe wavuga ko wavutse wavutse ku giti se, wavutse ku babyeyi, ok barakubyaye ubaye so na nyoko, nimba bakunda wagombye no gukunda ababyeyi b'abandi. Kada niyo umwanzi nuko ako ninjye numva musigaye mwarabiharaye umwanzi yaduye umwanzi ibyo biheruka muri 90 maze no kubihaga mu matwi yanjye kuko ni ibintu bibi cyane twagushinjisha ariko ibintu bihora byisubiramo nabyo bimaze kundambira. Umwanzi yavuze ngo umwanzi waba yaravuganye n'umwanzi yabimenyesha umwanzi waba yaravuganye n'umwanzi umwanzi ninde ese wowe uri umukunzi wica bangahe? Ese wowe wica umwanzi ninde? Numvuga ko wowe wica ukavuga ko uriya ari umwanzi, ntabwo nje kuvugira abantu hano cyangwa ngo mvugire ngo ni abaki n'abaki, ariko uko nendoreze ntabwo aba ari umwanzi ngira ngo ibyo bintu byose turabizi kandi ntabwo tubizi nk'abanyarwanda gusa tubiziranye nk'isi yose. Icyo ni ijambo universel international rizwi kuba mutavuga rumwe wese atari umwanzi. Hanyuma wavugana n'umwanzi ntabwo ushobora kuramira mu gihugu utubashye ababyeyi bawe, ntibishoboka. Fata ababyeyi ukambika ubusa, fata ababyeyi bashyira mu mahariya ukabatesha agaciro kandi nawe waravutse abana b'iki gihe rwose mumbabarire n'abasaza muri mwebwe ndavuga babujuje iyo myaka 50-60 murimo aho ngaho yewe murimo n'abayobozi b'igihugu ndavuga nk'abana kuko namwe mwaravutse. Ariko nimba utubashye umubyeyi wawe ntugire ngo hari umwe uzakubaha nawe, ntibishoboka. Nta nubwo uzashyiraho agatuza ngo bikunde, no akeba kajya wamugarura. Icyo ubiba nicyo usarura. Bibiliya iri bitubwira neza nk'itegeko rya 5 tubwira ko tugomba kubaha ababyeyi kuko nicyo kizaduhesha uburame. Bitabaye ibyo abantu bazakomeza gukenyuka, tuzapfa dukenyutse. Muri 94 hapfuye abantu benshi cyane bapfukenyutse, nyuma yaho hapfa abandi bakenyutse, na za 90 mu gihe cy'intambara kugeza muri 94 naho hapfaga abandi bakenyutse. Hari ibibazo byinshi byo gupfa dukenyutse kubera ingorane n'ibibazo duhura nabyo kandi akenshi bitewe n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki mbi. Ntawatinya kubivuga, politiki zitubahisha abantu, zidakunda abantu, zitumvikanisha abantu, zitagira impuhwe, zigwizaho opportuniste. Tukumbure ngiyo neza noneho tugiye twe ntizatugarukira, nibigira nabi zakugarukira uko bimeze kose ineza iragaruka n'inabi ikagaruka. Ntabwo ushobora rero kurama ngo uramire mu gihugu Imana iguha utubashye ababyeyi bawe, ntibishoboka. Kandi ntuzabeshye ngo ukunda Abanyarwanda, ukunda igihugu kubera ko ari excuse uzanye, kubera ko ubonye byagukomeranye. Nimba utubashye abantu, udakunze ababyeyi, udakunze abakuru, utubashye abakuruta, utubwisha abantu n'inama zabo, ukagira gutyo, ukagira gutyo, ukagira urimbura, utesha agaciro, urimbura, ukibwira ko bizagenda bite? Ntushobora kurama, ntabwo ikunda. Abanyarwanda benshi rero bibaza iki kibazo bati kuki kanaka apfuye akenyutse, kuki ntabwo abantu bose bapfa bakenyutse bakoze ibyaha, munyumve neza. Ariko turi mu ngaruka rusange, ibyaha rusange bitugiraho impact. Nimba habaye intambara mu gihugu ntugire ngo abantu bamasasa ari butware, ntagaruka kubera ibyaha byabo. Ni ingaruka y'ibyo turimo, ni ingaruka y'ubuyobozi bubi, ni ingaruka y'ibitugwirira. Twagize ikibazo twagushishano ndetse ntiyaduhekura, abantu benshi barapfa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urakunda igihugu wica abana b'abandi, wica ababyeyi, ukica ababyeyi, ukica papa, ukagenda ukamwica, ukamuca umutwe, ukavuga ngo ubungubu nawe ngo urumva igihugu. Abo bantu ugize imfubyi se bo ntabwo ari abana, yari umubyeyi wabo, no? Ese nta bundi buryo bushobora gutuma habaho abantu bagahanwa mu bundi buryo? Ariko kubera iki habaho kwica abantu no kubamara? Kuki habaho ikintu cyo kwica abantu? Ntabwo umuntu ashobora guhinduka cyangwa ngo ahanwe mu bundi buryo apiswe. Ese wizera ko umuntu ashobora no guhinduka niyo yaba ari umwicanyi? Ushobora kuvuga ati yes, ariko uko ari wowe bireba, ushaka kwiyerekaho kugira ngo wenda niba uri n'umwicanyi nawe iyo favela yigirire, ariko abandi ntabwo byemera ko bashobora guhinduka. Kuki se bajya kwicwa? Dufite ikibazo cyane, iki kibazo mfite ntabwo ari njye nyine, abanyarwanda bazima gifite umutima nama bagifite umwuka w'Imana muri bo ngira ngo nabihaye Imana n'abakozi b'Imana ubu bari mu kaga bari mu kiriyo kihoraho buri munsi cyo dufite abantu bapfuye tubura mu kiriyo kimara imyaka cyangwa ikintu muri cyo mukokane gusa nicyo mfite ikibazo umwaka uri gushira iminsi 335 nicyo mfite icyo kibazo aba hari abantu bapfuye bishwe mu buryo butumvikana budasobanutse kandi bwapanzwe bwateguwe bwashyizwemo amafaranga bwashyizwemo ibintu izo mbaraga zikora zo kurimbura abantu hanyuma umuntu akavuga ngo ashaka kurama urarama gute wumara abantu b'abandi ntukice iryo tegeko rikurikiraho ntukice ariko ubungubu ngira ngo mu Rwanda aho dusigaye dufite ibintu noneho ubungubu wagira ngo hariho itegeko rivuga ngo ubwo urayikica umuyobozi w'igihugu yavuze ngo bakagombye kubona babikora ari kuyica abandi ayiwe mbega we mwagombye kubona mubikora namwe mwagombye kubona namwe mwica mugakoma amashyi ngo yari umwanzi w'igihugu ninde wabikubwiye urakoma amashyi mu bintu utazi wowe uri mu bintu by'amafuti uraho urimo urakoma amashyi gusa kuko umuntu ngo yavuze ngo wagombye kuba wica ukabyendera cyane uti ndiyo bwana yesu afande wagombye kuba wica very good ngaho rero genda nimba ubyemeye ariko ejo ntuzongera kugarura izina ry'imana mu kanwa kawe ngo uravuga ngo imana abantu bahisemo isi y'umwijima kandi ushobora kumbwira ngo urekunda ngo kubera ngo ukuri umuyobozi w'igihugu ngo wahisemo kwica akantu abamo kugira ngo uyobore igihugu icyo gihugu se igihugu ntabwo ari ijuru kigiye gusurwanya n'Imana ubwayo niyo yaba ari ijuru yewe ntabwo yaba yananiwe kubyara n'indi kwirwanirira wibwira ko Imana yabwiye abantu ngo guhora ni ukwangika ngo abantu kwihorera wari uzi ko ibi bintu Yesu yazanye ni itegeko rikomeye cyane mujye mubyitondera ntabwo kwihorera biri mu ari inshingano y'umwana w'umuntu kwihorera guhora ni ukw'Imana nongere mbisubiremo impamvu Imana yabivuze ni iyi Bibiliya bitubwiriye ku rugero bwo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi mugenzi wawe nimba akugiriye nabi uzamubarire ntuzagire inshuro zirindwi karindwi ayo ni amagambo Petero yabazaga Yesu ati mwene data nangirira nabi nzamubare ngeze kangahe ngeze karindwi yaragejeje kenshi ngira ngo umunyarwanda ubu ngubu wamubaza ati nzababare ngeze kangahe kereka babandi babahagarikiye bati mutange imbabazi z'ababahekuye nuko bakabahagara ku gakanuko bati tutange imbabazi hari n'abazitanga ku bushake Imana imbabarire rwose kandi namwe munyumve neza kandi namwe ibahe umugisha ariko kugira ngo uzagire izo mbabazi watanze zikube karindwi nabyo byaba bikomeye Petero we rero umutima we waramwemeza kandi yibwiye Yesu icyo gihe live aramubwira ati nzababare ngeze karindwi sikari kandi ariko Yesu aramubwira ati akoni gakeya bati simvuge ngo ugire karindwi ahubwo uzagire 77 inshuro 490 ubabarije umuntu abandi bo baragenda bakajya kubaniga ati imigozi ikajya kwica umuntu mwasangiye mwakoranye naho yaba yabaye umwanzi iki kintu yaba yakoze gishobora gutuma ugomba kumukura ku isi hanyuma ukumva we ko bizagenda bite ni ngombwa ko wishyize amaraso ye kugira ngo uzabeho ntushobora kubaho nsi yawe nawe yibaze ayiwe ebe igihombo tugize ikibazo cy'uko abantu biga ntibafate imyaka 20 irashize u Rwanda ruvuye mu icuraburindi ariko abantu ntibige ngo bafate ubugome burashobora kwiyongera ibyaha birashobora kwiyongera abantu bashobora guta umuco abantu babaye ibicamuke abagira za Facebook murabizi nawe amakuru ya buri munsi ava muri Kigali abagiye mu bari tw'utubyiniriro murazi birimo bisohoka n'amafoto yabo n'ibyo bigezweho murazi ibyo bintu murazi n'abarimo bagwayo bitwa mu buryo runaka budasobanutse abandi nuko habayeho ikibazo ngo umwanzi mu gihugu barimo barafata bagafunga ntabwo rwose mvuze ko igihugu kitagombye kugira ubuyobozi na reaction runaka ariko se ntibiteye isoni ese muri kino gihe wibwira ko ntabwo ikibazo gikemurwa n'ikindi kibazo niba ufite ikibazo cy'umutekano muke ntabwo ugomba guteza umutekano muke kugira ngo ukemure ikibazo cy'umutekano muke wawe ntibishoboka ariko iyo aba wari uzi ijambo ry'imana icyo rivuga wagaciye kuvuga atabarwa n'imana bitabaye ibyo twahere ijambo ry'imana yakubuza kwica ariko ugashyiraho kwica ibyo nabyo uzabisobanura mu gihe cy'amateka kandi n'iminsi nayo izabikubaza ariko birashoboka ko wahinduka ugasaba n'imbabazi nabo wahamagariye kwica bose nabo bagukomeye amashyi nabo bagomba kwihana bagasaba Imana imbabazi gukomera amashyi mwicanye aka kasaba kumirora hariho abantu barasinze ku buryo n'iterambere nkagira ngo ese iryo terambere rituma abantu bashobora kumera kuriya rimeze rite mbona n'abateye imbere muri bino bihugu ahubwo ibintu byitwa crime rwose mbona babikarira cyane ko nta n'umuntu ushobora kujya hariya ngo yikandagaze akiri ikintu nk'icyo kimucika ibi bintu biza bite kuki mu Rwanda kwanjye kwarakubititse njye mbona abantu bagira impaka cyane zo kumenya ngo abishwe jenoside yakorewe abatutsi ariko ngo na jenoside yakorewe abahutu ariko ngo ni jenoside ya Rwanda jenoside yakorewe abanyarwanda kubera ko hari n'abahutu bapfuye mu batutsi bikaba ikibazo bikaba ihurizo bikaba ikintu abantu bakabitaho igihe aho bakizijwe bagiye no kwihana ariko si umuntu wese ngenda bongera mbo bazi mwebwe muba mwibaza ibyo bibazo hashize imyaka 20 aho wanyuze naho Imana yakunyujije aho yagukuye n'imisozi wanyuzemo imikingo imigezi warambutse aho wanyuze hose nimba wanahagurutse I Kanombe n'indege ukajya guhungira mu mahanga Imana ikakurokorerayo hari n'uwakurokwenda nawe wenda warokoki mu ntanze z'urugo cyangwa urokokera mu Masaka cyangwa mu Bisheke cyangwa mu Bishanga cyangwa mu Kigi cyangwa mu Rufumbo aho aribo hose cyangwa se nawe warokokiye mu nkambi cyangwa se warokokiye hehe ariko nagira mbabwire warobaza ikibazo kuva warokoka uhaye Imana icyubahiro kangahe abantu bagashyushya imitwe bakajya kuyaza ubwonko cyane ngo rwose ntibavuge rwose be gupfobya jenoside be kugupfobya rwose twebwe turabacika cumi ntihagire umuntu rwose dupfobereza ni ikibazo se ariko ngiyo abantu barantangaza abantu baraje bahuka mu bantu baratemagura igihe kirageze hashize imyaka 20 bati neva gayini ntizongere kubaho nibyo ntizongere nta mahano twarabujije ariko se ubundi igihe cyo kujya gutera agaterera nzamba ngo abahutu bisha abatutsi batutsi bica abahutu ni uko bimeze gutyo kuki abantu ngenagira mbabwire kugeza uyu munsi nzi ko abatutsi bishwe n'interahamwe n'uwafatanyije nayo nayo yari interahamwe yes ariko abahutu mu Rwanda ntabwo bari interahamwe my friend mukazajya mudujisha ngo mutubeye no turabizi turabahamya turabibona hari n'abagerageje kuvuga ko mu bahutu harimo imitima mibi cyane ngo y'ubugome y'abatutsi no way abahutu bibaza ko babi bose abatutsi bari mu gihugu basigaye kuva muri 59 ntabwo bari kugeza muri 94 bakiriho ikindi hari abarokotse muri 94 barokowe n'abahutu ngira ngo hari ushobora kuvuga ngo umuntu yacitse ku icumu ariko wiyo bagirwa n'uruhare rw'abahutu mu kugira ngo abantu bacike ku icumu aha icyo ntabwo bakirengagije hanyuma kandi ntushobora kuvuga ngo nta bahutu ngo bapfuye kuko ngo ntabwo bashaka kuvuga ko rwose nabo ngo rwose ngo bihoreye ntibashaka bakanarishye no kubacika cumura kibyo harambabaje ngo rwose n'abana baje mu gisirikare rwose bakihorera my friend ntabwo abantu bose bihoreye neza bihoreye gute ubu nshaka kumbwira ko abahutu bose bapfuye mu gihugu cy'u Rwanda bishwe n'abacika cumu bari bari mu nkotanyi no way ntakagira abantu babeshye amahanga abakozi b'imana bari aho barasenga bagahumiriza reka bigacika ariko nk'icyo kibazo ni ikibazo dufite cy'umuzi mubi wavutse wenyegezwa abayobozi bacurika bacurukura bakwepa ibyaha bibakomanga ku mitima hanyuma bakajya kubwira ko abacika cumu nabo bihoreye bakajya kwica abahutu hari n'uwavugaga rwose hari abatungaga agatoki rwose nabo mu rwego rwo kwihorera bagatunga agatoki abitwaga abagakoni abitwaga abagatoki abitwaga abande yese bari bahari ariko bari bahagarikiwe di ntabwo bashaka gutunga agatoki umucikacumu ngo ujye gutunga agatoki nta nkotanyi kuri iruhande ntibyashokaga utunga agatoki si ukwerekana utunga umuntu siyeri uyitunga kubera kubera hanyuma rero ngo tugende dufate abantu badushyire mu gatebo kamwe tugire abanyabyaha no way
abatutsi bose nabonaga abagome ntabwo nabo bagiye kwica abatutsi ngo barimbure nubwo hari abatutsi bagifite ibitima nayo ikomeye y'aba extremiste y'umuhezwa nguni hari n'abahutu nabo bameze gutyo bamuhezwa nguni bikeneye agakiza abone ijambo ry'imana rimbore yakubwira wowe w'umuhezwa nguni ufite ubugome bw'uburakari budashira udashobora no kumva ko ngo wumve ko hari n'abantu bazima babaho ugafata abantu bose bagashyira mu gatebo kamwe ngo abahutu bose nibabi ngo abatutsi bose nibabi ukumva uraho urakomeye cyane uraho uzikomeye n'iki umujinya warakwishe imyaka 20 kugushirana iminsi irihuta urimo urasaza imburagihe kubera igifu nacyo gihora gifite kubera ubugome mukumva ko ngo umwene wanyu ari umuhutu gusa nta mututu ushaka kuba inshuti yawe ukumva ko nta muhutu ushobora kuba inshuti yawe kubera ko uri umututsi wa cyane ngo ugomba kuba inshuti y'abatutsi ubu noneho se abantu barimo bashyiraho abatutsi barimo barishwa nande babaye inshuti yande babaye umwanzi wande abandi batire rwose abatutsi bamaranye twumvikane di turi mu kibazo abanyarwanda twese dusangiye cyo guhora abantu bihorera abandi bica abandi banyaga abandi baprofita abandi uri ku butegetsi akajya gukandamiza ubwoko buriho abandi bakabubona mu ndorerwamo zabo kandi atari nabo bakorera bakabeshya gusa ari ibintu by'abaringagira aho birimo ibintu by'ubusahuzi birimo inda nini birimo gusahura birimo kwezwa birimo guteka umutwe hanyuma abantu bakamarana cyane mu gihe abandi barimo barahuzagurika babateranyije abacika cumi babo bateranyije n'abahutu bagenzi babo abandi bakaba baraho basahura imana itubabarire cyane mbese amategeko y'imana yatwahinduye umukino ntukice uraho njye ntabwo nakwica rwose nta n'ubu nishe rwose ariko uraho wanga umuntu n'inzigo mbi cyane ko nta mututsi wakugera mu rugo nta mututsi waba inshuti yawe nta n'umwana watashakana no kwa kana kuko ngo ari mu batutsi kuko ngo uri umuhutu wa cyane sinzi aho buturuka uwa cyane n'uba hehe simpazi sinzi mazambwire hari n'umunyarwanda w'umuhutu ukomeye kurusha abandi turebe n'igisanira cye turebe hari n'ubuhutu bwe cyane turebe n'umututsi wa cyane ngo ni ukomoka akawandera sinzi aho abatutsi ba cyane ibyo bintu by'ubututsi n'ubuhutu bwo guheza ubundi cyane ukumva ko ufite ukuntu uhagaze ukuntu ufite ukomeye ukuntu urusha abandi icyubahiro n'ubwiza n'ishema n'ishereza bikumariye iki abantu barimo barashira abatutsi ntacyo bikumariye nta n'icyo bumariye abandi abantu barimo barashira ubuhutu buraho ngo bwa cyane ntacyo bukumariye nta n'icyo bumariye abandi uraho gusa ngo uri umuhutu uri umututsi nta n'icyo umaze ubututsi butagize aho ukura abanyarwanda ngo bagize ahantu mu mahoro ubututsi butarimo kugufasha ngo urebe ko wateganyiriza n'abana bagukomokaho bazabeho neza cyangwa se ubuhutu butazatuma ubasha ngo abahutu barakandamijwe mu gihe cy'ingoma ya Kagame ko rwose ahi my god abashinyaguzi ni benshi cyane uwakoze nyarisi y'abatutsi nabo barimo baririra mu mu myotsi uri mutoneka cyane abantu undi mututsi reba ari aho arimo yishengura cyane ngo ari mu iterambere ngo arimo arafiringika rwose ngo mututsi wa cyane hanyuma ariko akibagirwa ko hari abandi bana bari mu mashyamba hariya hirya ubwo ngubwo baravuga ngo jean claude avugiye FDR ariko nabo ni abantu my friend kandi ni bene wacu ubundi turi bagiye ejo bundi muri 90 na nyuma yaho gato kubavuga ko umwana w'umututsi n'umukomoka wese ariyo umwana w'inzoka nawe urimo uravuga FPR n'abana bari mu ishyamba hariya ko ari abana b'abahutu batagomba kubaho hanyuma ukumva ko bizagenda gute ariko siko muba mwumva ko amaherezo azabaye aya amaherezo rero imana izayishyiraho kuko abantu twananiwe kumvikana twananiwe gushyira mu gaciro twananiwe no guhinduka mu neza ngahagaze mu nguni ye ukagira ngo imana se imana yakurindiye igipingi wowe bagira ngo hari aho yagiye ariko se none se ko ari imana yahakurindiye wowe waririnze wowe waririnze se warirokoye se wowe se warindiwe mu nkambi runaka nyakivara n'ahandi ukaharokoka ukaba ukiriho ukaba uri gukora uko nguko nimba warabonye n'ubuyobozi wibwira ko ari wowe wigize ko reka da ariko gutekereza ko ari imana yahakugize ugatekereza n'ubuzima bwawe ko ukesha imana rurema byarakunaniye murantera agahinda rero urantera mu gahinda wa munyarwanda utari mutekereza aho imana yagukuye n'aho ikugejeje uyu muntu aho ugashaka kwitwaza kukuboko kwawe ko hari icyo uri cyo ugashaka no kwanga abandi n'umujinya mwinshi cyane ngo ni inzigo kandi ntacyo wakoze kugira ngo urokoke bibiri iratubwira mu isezerano rishya ko tudashobora kwiyungura n'umukono n'umwe ngo n'imisatsi yo ku mutwe wacu ntituzi umubare wayo kandi nibyo ariko urarokoka Imana yamara kuguha agahenge gatangira ukagara cyane ngo uri umuhutu wa cyane ngo uri umututsi wa cyane so what umunyarwanda ufite ishyaka ryo gukunda igihugu no gukunda ibintu wabo atavanguye nagira kubwire ko igihe kirageze iherezo riraje Imana irashaka gushyiraho ubuyobozi bushya munyumve neza Imana irashyiraho ubuyobozi bushya muri kino gihugu cy'u Rwanda kandi buraje buri hafi ishyiraho ubuyobozi bushya ku bantu bemeye ko Imana ikorana nabo bakabaho batayiryarya badashaka ko bamenywa n'abantu bakamenywa na kiza imitima yabo niba igiye gushyira mu buyobozi hariya kugira ngo babashe kunga Abanyarwanda kuko umwe n'ubwiyunge byarananiranye ibyabayeho byose byari ubutekamutwe kugira ngo abantu babone amafaranga y'imfashanyo no indonke kugeza uyu munsi ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyabaye nsabe byabananije iki ngaya zose ndurumva ngo kandi ikibazo bari bashyizemo n'abakozi b'Imana ngo hari ngo nibwo bizagira inzira ariko nta muntu nagiye mbabwire ngo dufite ikibazo cy'imitima iri mu mweje mukomeye cyane ntabwo ndimo mbureninga abo bakozi b'Imana bihaye Imana ngo bajye gukora muri iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge no bafite inzitizi n'abo bazabo barazifite ntibashaka kuzivuga mu buryo public ariko barabizi mu mutima yabo tumubizi tumuzi ko inkiko gacaca byagendaga tumuzi briefing se mwagiraga muzi siko byagenze ariko abantu bakajya hariya bakambara ishusho yo kwera kandi bakana imbaraga zako ubuyobozi bugiye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda buzatuma umuntu wese avuga ikiri ku mutima ntawumuhagazeho yidegembya nta n'uwo yikanga ntimushobora kuvuga ati ibyo biro ni inzozi ariko bizabaho tu murabyanga mukamubyemere ariko biraje ibyo byo nta muntu uzabitora kuko ntabwo bizajya muri parliament no iki cyo ni ikintu Imana igiye kwikorera cyane uko bizagera ntumbaza ariko yirabishoboye byose ntubizi irabihindura byose kandi bibe bishya abanyarwanda bazarokoka bazabibona ariko abazahasigara namwe murasabwa kwitegura iki ntawe ubizi none wateganyije wagiye witeganyiriza utazi nawe iherezo ryagiye rizazira n'igihe nk'iki ahubwo barakoshya ngo nawe wakagombye kuba wica ukagenda ukemera cyangwa amaso yanjye akabisa kuya Mariya nkarerera umurimo w'Imana nkarira n'abarimbuka ugasambane usambane icyaha Mana urayibona rwose mu biregire intege nkeya byo no gusambana ariko abantu babigize ibikino byo sugar daddy sugar mommy ibintu nk'ibyo ngibyo bari mu murenge gusa kubera ngo bafite amafaranga ngo barungutse cyane barajya mu ndaya bagaceza bagaya gute so igihe kirageze rero kubera ko n'ibyo mwabigize umukino amategeko y'Imana muyagira imikino tu ariko tujya mabwira ngo Sodomu na Gomora bazize iki umukozi w'Imana yaretse kubivugaho Mariya Esteri ntabwo bisubiramo cya gikomeye cyane cyari cy'ubutinganyi ariko ntabwo umuntu abishobora kuvuga ko mu Rwanda nta n'ibi gihari abashuga mami n'ashuga dadi baraho ngo bashaka no kujya muri parliament bagakumira birakumirwa na ndetse ko bakabikumira ari bo bikora aba bashyize hari amategeko ko ari bo bikora mumbabaye cyane ubwo muravuga ngo ntutse abayobozi ariko mugende mu barure mu murabinze mu Kigali ngiye ntihagira umbeshya barazwi nitwarire yanyu yose yazwi so muragira ngo rero ngo ngo byo ngo nta watwika imbuga ishobora mwotse ntishoboka nagira ngo mbibutse ko uwagashyize hapfiye ko niwe yica gusa barimo bababwira ngo mwakagombye kuba mwica abandi si wo wahagarikiye itegeko nshinga ryafite igihano cyo kwica muri ayo mategeko none ko babitunga rwihishwa ko bagenda bakabamara ushobora kuvuga ngo ntukice ukagira ngo njye sinica ariko ndaroga bajyaga badutuka ngo nyoko araroga kana kararoga cyabaga ari igitutu kibi cyane umuntu wanjye ariko ubu ngubu harimenya bazabishyira no mu itegeko nshinga ni umuderi kuko ni abayobozi b'igihugu baroga bakaroga abaturage bayobora hari n'abagerageza kujya babimbwira rwose urumva ngo biriya ngo ntawe bitaba muri serivisi sotre ngo rwose ngo urumva ngo abanzi b'igihugu ngo buriya ngo biba biri mu bayobozi none ni umuyobozi ariko nawe ni umunyagihugu no ufite citizenship kandi mu ibarura rusange nabo babarurwa abafite ikarita y'itora abafite indangamuntu hanyuma ngo rwose ni abayobozi baricwa none se umuntu wese w'umuyobozi niyo yakora icyaha ni ngombwa ko yicwa kubera igice yicwa nta bundi buryo buhari n'amategeko ateganya se bamwe numva banabica haba turimo kumva muri ino minsi barimo kwicwa bari baranakatiwe n'inkiko ese ko baba bakatiye kuki batarindira ko n'igihano kinashira aho numvije bakatirwa imyaka makumyabiri n'itanu ariko bakaringa bakajya kubica ngo bumva nicyo gihano bakoze rwose ngo ntabwo ari byo rwose kuko badafunze muri gereza ariko ntihari no mu rwanda hari no mu mahanga barabeneshejwe ariko kumva rwose ngo nabyo ntabwo bihagije ngo ni kumwica hanyuma rero ngo mutegereje ko ngo hari igihe rwose imana izaza imana yo mu ijuru rwose dutabarira igihugu imana yo mu ijuru rwose duha umugisha imana yo mu ijuru uzarinde rwose abanyarwanda yo kugerwaho n'intambara imana yo mu ijuru rwose urafasha abayobozi b'igihugu rwose aho ubushishozi bongera indi myaka dore bamaze imyaka makumyabiri ariho bageje tujye twumvikana ntabwo imana ivangwa n'ibintu nk'ibyo ntabwo ushobora kujya gusenga imana ngo ujye kwitabaza hejuru y'ibintu nk'ibyo ngibyo abantu barimo bakora ku manywa y'ihangu nkana ese wibwira ko abayobozi b'igihugu imana imbabare cyane kandi nabo ngira ngo hari bakagombye kubyumva kwica umuntu no matter what kwica umuntu ni icyaha uko biba bimeze kose basaza abantu ngo tinitinye ngo urabica kuko ngo bari basigaze mubahekuye abantu wibwira ko hari abakecuru n'abasaza bari basize bisha abantu cyangwa ziriya mpinja zose zaguye hariya muri tinitinye n'amashyamba ya rekare n'ahandi ubu wibwira ko hari abantu bose bari bakoze ibyaha usibye gufata itike tukayishyira ku muhutu wese uri hariya ese ko numvise ko hari n'abatutsi barokokeye muri ziriya nkambi bakaza kugaruka mu gihugu bavagaye ese ubwo ntabwo mbyumva abantu batanga ayo mategeko ni ikibazo gikomeye cyane kandi ukaba wabaye ufite igihugu hanyuma tugasenga imana ngo imana izagusha imvura izayigusha se hehe izayicisha hehe ukaba uzi gusengera abasuferi urimo uyobora igihugu ku mutwe nagira ngo mbibutse nk'uko mwamaze kubibabwira mu kanya imana igiye gushyiraho ubuyobozi bushya iyo mbivuga abandi baradagadwa abandi bakavuga ngo abantu ngo n'ubuhanuzi ntabwo bizahagarara hari icyo imana yavuze kandi ntabwo ikivuze uyu munsi kimwumve nabi kivuze hashize imyaka myinshi cyane abazi gatabazi meshaki bazi ubutumwa yatanze ku gihugu cy'u rwanda nyuma ya 1994 abazi ubuhamya abazi ubutumwa abazi mesaje ze muri 1995 murabizi neza ko ibi bintu bigomba kubaho kandi twari tubitegereje kandi igihe kirageze aha muti ngaho hari abatari babizi yesi abatari babizi si ikosa ryabo ariko nagiye ngo nibutse abanyarwanda bose ko hari ubuhanuzi abandi baravuga amagare n'abandi bakavuga iki ariko icyo nababwira cyo ni uko imana itavuga rimwe isubiramo kugira ngo aho bizabera bitazagira ngo ngo ntabwo rwose nari mbizi rwose mana rwose mana urubanza ruri ku munyarwanda wese aho ava akagera imyaka ufite iyo ari yo yose igihe wari umaze cyose urubanza rukuriho igihe ugomba gukora n'icyo ugomba gukora kugira ngo ukize igihugu nawe wikize ni uko wemera guhindukira imana kuri ntagomba kubanza kureba aho kayumba nyamwasa yaraye iyo biriwe ntabwo ushobora gusinzira jenerali kayumba nyamwasa kiri hariya ntabwo ushobora gusinzira karegeya yari ari hariya kubera n'abanzi b'igihugu n'abanzi rwose n'abanzi namba wane na mwanzi namba tu umwanzi namba fo umwanzi namba tweni bagashyira lisite yari bagakora uzarangara jenerali kayumba ariko ntabwo uzi ibyo imana ipanga ntabwo uzi ibintu imana ipanga wowe ntabyo uzi akiyobora umunyabwenge we wakwegereye imana ugasenga ugatakamba ukihana ibyaha byawe ibyaha bimaze kukurenga imana urubanza rwarazamutse byageze ku mana none urubanza rwatutumbye rurimo ruragusatira ukajya kureba jenerali kayumba ukajya gushaka twagira mungu n'abandi bose ngo niwe kibazo ikibazo ntabwo ari abo ikibazo ni wowe n'ibyaha byawe ufite abanyarwanda bari gusinzira bari mu ntugunda abayobozi bapanitse bafite ubwoba ngo bavuye ku ngoma bavuye bimwe igihe cyane bukajya neza ariko bibwira ko ntibukajya neza yagiye kwishyura imyaka ingahe mu ishyamba ndetse jenerali kayumba yari ahari ngo ajye mujyane mu ishyamba ajye kwishayo genda jya babwira abanyarwanda bafite ikibazo kandi bashobora kugisobanura. Ikibazo n'umuti ni simple, kwihana ibyaha byawe ukabyatura ugahindukira. Bamvuze bandeshyiye kandi njye nababwiye rwose ko ntera imbere, hanyuma ntibabyumva rwose barangambanije. So what, iyuzuze n'Imana niba iyuzuze nayo izakunga n'abantu. Kujya ujye kwirirwa wongera ikibi mu kindi kujya kumara abantu ukagirusha no kwikuraho wari uri. Hari abantu muri ino minsi barimo bongera iherezo ry'iminsi yabo, barimo barashyiramo vitesi ndende. Kubera iki? Aho kugira ngo bahagarireho bafate akariro na feri, ahubwo ntikunda, ahubwo barongeza umuriro bagashyiramo vitesi bagafurya cyane bakarenza igipimo. Murenze igipimo uzi ko hari koni hari leta ribubasha gukata umuvuduko, ati bikunda urarigwamo. Okay. Kiba icya kibirazwe ngari kurumva na deturumye ngurumva ngo nitije urumva hari utuntu twinshi cyane twinyoroshye cyaha ngo kugira ngo byumve ibyo urabivuga ukabwira abantu my friend ntabwo Imana ishaka isobanuro ku cyaha wakoze. Ibyo byose ni biraterwa n'iki? Kutamenya Imana no kutayubaha no kutayitinya, kubera ko wagiye mu bigirwamana bakajya kuguha inzaratsi ukumva ko kugira ngo ingoma yawe ingoma y'u Rwanda ubu iriho ndavuga leta iriho kugira ngo irame ariko karagiye agomba gupfa, kugira ngo irame Kayumba agomba gupfa, kugira ngo irame opozisiyo igomba guceceka. Nagiye mbabwire ngo niyo opozisiyo actually basobanuje neza bisi nk'uko uko bintu bimeze, naho opozisiyo y'u Rwanda yahagarara ntiyongere kuvuga n'ijambo na rimwe. Aho bigeze aha bikunda ntakiramira ubutegetsi buriho mu Rwanda, ntacyo byarenze inkombe. Naho opozisiyo yacu ceka rwose kumva ko ikibazo ufite ari amajwi y'abantu barimo bavuga ngo bajye muri media ngo baguteranyije n'amahanga, niyo byaceka Seva y'Imana ntikikuriho yaragiye kera. So ntabwo urimo uhangana n'abantu, uhangana n'imbaraga z'umucyo. Abakurikiye na Facebook murabibona, hari igihe cy'umwijima, isi y'umwijima irimo irahangana n'isi y'umucyo, kandi murabizi neza ko nta yindi solisiyo. Igihe cyose umucyo uje umwijima urahunga, niko birangira, kuko iyo ntambara irangira ubundi. Igihe cy'umucyo rero kiraje. Ibya bindi byose byakozwe mu rwihisho nsigaye mbona binatangazwa mbere y'uko ibyo bintu bigera. Abarikoze mu ibanga batanze kujya kwica, batanze uburozi, batanze kujya kwica n'imigozi, abandi bagiye n'inkota, abandi bagiye mu bandi bajya kuba bacengeze mu bindi, nuko bajya kwiyoberanya mu bindi. Bikigiye kugera ibintu byose by'umwijima babishyira hariya ku karubanda. Aha, kubera iki? Imbaraga z'umucyo ziraje kandi n'Imana igiye kubikora. Nagira ngo yibutse ngo naho opozisiyo yo hanze yaceceka bose bagashyira amaboko mu mifuka, nta kintu kibangamira leta ya Kigali kubera ko imaze gukabya ibyaha. Kubera ko kugira ngo ikemure ikibazo, ikemure ikibazo ushyiramo ibindi bibazo. Ntabwo ikibazo gikemurwa n'ikintu kibazo ntikunda. Hari uwavuze ngo uko ubikora ngo uyongerera abanzi. Yes, uyongerera abanzi, ariko abo banzi ntugire ngo nibo bazagukushinja, ntabwo aribo bazagukoraho. Ikivugira icyo ngo gikoraho n'Imana muhanganye. Urebye ko ajya muri Nyabingi akajya gushikisha kugira ngo ajye gushaka ngo nsinzi n'umutsindo, ntibere bigutsindira. Nagira mbabwire it's over. Iherezo rya byose rirageze. Umuntu wese nahagarara kinyere kigabo, kuko imbaraga z'isumba byose zigiye gukora. Imana irazi ibyikorere, yaratangiye. Hari abatabizi ariko ba nyir'ubwite ndavuga ba birenge ba mutima w'umuke w'umurupipa murabizi. Imana yaratangiye gukora, irimo irakora, izakomeza ikore kandi iraje birangize, kuko yatangiye umushinga kandi no gukemura ikibazo cy'u Rwanda. Abantu bibaza bati amateka y'u Rwanda turarambiwe rwose Mana, urabona rwose ko ubutegetsi buhinduka, ubwami buvuyeho, ubukoroni buraje, repubulika iraje, ubuterorero biragenda bitendere rwose bigeze gute? Abahutu bavuye ku butegetsi, abatutsi baraje, umusubizo bigira gute? Bigira gute? Solisiyo y'Imana irayifite kandi hari abo yateguye kugira ngo izakoreshe. Ese nawe urimo? Simbizi, ariko hahirwa abantu Imana itoranya ikabiyegereza, kugira ngo bazabe umusemburo bazabe igisubizo cyejo hazaza ku Rwanda rwa ese urimo cyangwa cyaheranwa n'inzigo wacyeranwa n'agahinda watewe n'aya mateka n'ibikomere byinshi utikururi ariko igihe kirageze kugira ngo Imana ikomore igihe kirageze kugira ngo uture agahinda Imana yawe wo kugatura abantu wewe kujya mu mpaka rwose ngo dore ibi nibi ngo kanakarambanje ni mwebwe mwatubanje mwaratwiciye mwaratubanje natwe twarabishiye rwose ariko oya ntago ari igihe cy'impaka kuko izo mpaka uwo nguwo ntacyo ari bukumariye nawe ubwe nta kimwe kizafite iyi nama nakugira va mu mpaka va kureba abo bantu kurangaza hanga amaso ku Uwiteka ese wamfashije tugahanga amaso Uwiteka ese nimba ufite icyifuzo cyo gutabarwa wumva ko Imana rwose yatabara igatabara n'abanyarwanda ese wahanze amaso ku Uwiteka we kwiyuburira ku bigirwamana we kwiyuburira ku bapfumu we kwiyuburira ku baruzi kandi wirinde kwiba wirinde kunyaga wirinde guhuguza wirinde kubohoza bari itegeko ryo gufatanya ibintu byose ngo leta yafashe itegeko ngo ryo gufatira imitungo yose y'abantu bose ngo batakifite banyirayo ngo bayitaye abatakiriho abahunze bageze bate ngo itakigira gikuri kirano kagira ngo n'izindi muwe muzarebe nyira bibwirite ntabwo bijya leta ariko ninde ninde utwara ibyo bintu mujye mumbwira umuntu wo utwara ibyo bintu ni leta ndende leta ninde ndabo nibereye ugashinje umunyuma bigenze ugashinje ibinyuma mugenzi wawe ahaha cya kimwe cyo kwita abantu benshi muri Kigali muri Kizito ngo abantu barimo bakora ikiramico ngo kubera ko ngo bafite ubwoba ngo opozisiyo ngo ibiki ngo umwanzi ngo ibiki ngo reka tujye ko twakora operasiyo ngo hanyine 90 muri 90 reka mwebwe mutari muhari tubabwire ibyabaye ngo 90 hari ikiramico nari mpari nari nkiri muto ariko nari nzi ubwenge hari ikintu cyo gufunga ibyitso bamwe muri mwe murimo muranyumva mwabaye ibyitso mwarafunzwe amazina ni menshi ndabizi urutonde ni bwe benshi bacyariho mwafunzwe kuri ibyitso hari bamwe bafunzwe bari ibyitso hari n'abafunzwe batari byo ariko mwibuke ko muri 94 abatutsi bapfuye bazira ngo inkotanyi ngo nango ni bene babunyenzi ariko najya mbabwira ko hari abatutsi bapfuye batazi n'inyenzi cyari cyo batagira na bene babo b'abanyamahanga rwose batagira bene babo mu nkotanyi no ariko barapfuye ngo bazira bari nabo baguye mu Kigali benshi bagiye bahungira ko bantu bakabica kandi bari bazi ko ari abavandimwe bakora ikinamico bakajya hariya bakabica gusa bakabica abanyarwanda bakibeshya ubwabo bakabica n'abanyarwanda bakabica n'amahanga ku manywa y'ihangu ubuze n'indi utabizi igihe kirageze kugira ngo nimba mushaka gukora ibyo mushaka mubikore neza ariko mwe gutekinika ntabwo mubibica abantu muri iki gihe bari mu myaka yanjye benshi ni abayobozi barimo n'abadepite muri murabareshya mutekinika mugacunga ibintu mugacurukura mugacurukura benshi bari aho barimo kanuye bari babizi ibyo ngibyo se ibyo ni nde wavuga ibyo kizito na bagenzi be na Kasiyani n'abandi b'abanyamakuru shize ni ndutabimenya ko ikintu mico y'igihe twayibonye mu 90 isefing so ariko byo ntabwo bikinaho cyane kuko ni mu bisubiremo ubwo ni igihe cyanyu ariko nagiye mu biyubutse ko ni mu muntu abicura mujye mucura mubanze no kumenya amateka cyenda mwajya mugira umuntu agahimba n'ikindi gishya kitigeze kibaho ariko da ntari gihari kwisubiramo kwisubiramo ndabyibuka mbere 90 abantu bajyaga baca amafaranga baca ibihano ngo ntibakoze umuganda ariko uyu munsi naho ni umuperezida kandi muri 90 kandi abantu bavuga ko umuganda ari icyaha ngo Habyarimana yatuzaniye umuganda ngo ni uburetwa none suri imiramara abantu none ngo abantu nibacukura imirwanya suri nibashake ngo my goodness ntabwo ngiye kwigisha iby'ubuyobozi maze no kubiharambirwa cyane ariko nagira mbwire ngo bibiliya nicyo gitabo ngiye kinyobora kimpesha uburenganzira bwo kuvuga icyo muvuga kandi noneho nkaba nagira n'inama abantu bashobora kumva kugira ngo muzi twese duhindukire imana ntabwo igaragara ntabwo iza mu cyubahiro ntabwo ari perezida ntabwo ari umwami w'isi ngo tuyibone ngo afite bodyguard zingo bantaho ngo afite ngo paresi ngo tuzajya tuyisangamo twasabye odiyanse ngo twadagaze yaje kuvuga disikuru no way imana ni free uragenda ukiherera niko biri kubwira ufata icyumba umwanya wiherere maze usenge usuka amaganya yawe imbere y'imana yawe imana iragukunda ntabwo yaguhana hari abantu bagira ngo imana ntibumva imana irumva my friend bagira nkubwire ngo imana irumva irumva ijana ku ijana hari abantu bagira ngo imana ntiyumva kuko mwabonye mwica abantu mukabamara mukabarimbura mukabona birakunda ukagira ngo imana ntihari hari n'abantu ni habonetse agahenge bahita batangira guhimba indirimbo ngo mana wari uri kirya gihe ntagariye kubazwa ibyo ngibyo abantu bizera imana ntabwo batugiye muri ibyo ntabwo imana ujya kwibaza wowe uribaza nkande imana yari irihe wese wari uri hehe urakoka yita haba wibwira ko wowe wari kuririmba imana bakayikinisha bagashyira mu bibyeyi mu bitekerezo byabo bene data bakundwa ngira inama abanyarwanda n'ejo hazaza mwirinde twirinde kuzajya dukinisha imana imana ifite uko iteye tugomba kuyubahira uko iri nuko bimeze nayo impamvu idusaba kwihanganira ibigeragezo mu makuba mu ngorane tugomba guhagarara tugashikama tukabona ko ari uko bimeze ariko imana niyigena ntabwo imana itungurwa imana ntinanirwa ntawe ukiranya ngo ayitsinde imana n'imana nuko bimeze n'ihame ntibihinduka ntibikuka abantu birinde kuyikinisha fata ibinyoma ukabigereka kuri mugenzi wawe ngo wateke imitsi ndetse wibwira ko biri mu itegeko ry'ima ukabimushinja bikamuhama byamara kumuha mukishima ngo wamuhamije ngo yagiye muri gereza nuko urafunze cyangwa uramubeshye mukubisaho dosiye baramwishe baramunize baramurashe baramuhotoye niba kurangiza ukishima cyane wakoze mishoni gani arasariho urubanza ubufatanyacyaha abantu bishimira bibiliya tubuza ngo ntitwishime no ku n'igihano kigiye ku munyabyaha ntitukacyishimire kuki abantu bishimira ibibi by'abandi ibyago by'abandi ibyago by'undi bikunejeje nk'iki wowe bikurebaho gute wagize ibyago ntihagire umutabara ukumva urishimye ngo nuko utatabawe ngo uramuhamije ariko mbari iki ese wowe uzatabarwa nawe nk'uzo uzaba ukenera gutabarwa sibwira ko uwo urimo koshya ejo ariwe uzakenera rero ngo agutabare nawe aratekereza ashobora kuvuga atari ku muntu wambuje kujya gutabara kwa kanaka ushobora kuba ingwino nawe ntajya kujya uyu si wowe wabwiraga ngo ntiyo gutabara kwa kanaka nawe ariyo irwanya ariko ntawe ubitekereza kubera ko amatwi ari mu rupfu ntiyumva kandi n'isi y'umwijima nuko umeze nta mategeko ntawe ubwira undi nta mukuru nta muto ni ukurindagira gusa igihe kirageze rero ko isi y'umwijima ishyirwaho iherezo kuko ntabwo imana ikomeza gukina n'abana b'abantu baza ari umuvumo ku butaka bw'u rwanda bamena amaraso uko bishakiye nkumena amazi ntukifuzanya mugenzi wawe iyo mbigeze ahangaha iyo ngeze ku buyobozi mbabwira ngo ntimukifuze amabuye ya kongo niba muye nayashaka muzajye kubaza leta ya kongo mujye mushora amafaranga ku mugaragaro hanyuma mujye gucukura mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntimukoherezeyo abana b'abanyarwanda kujya gushinga muri kongo ngo bajye kurinda ibirombe byanyu ntukifuze inzu ya mugenzi wawe iryo rari iyo imana yaguhaye igihugu umenye ko ari inzu yawe menya ubwatsi bwawe umenye aho ugomba kugarukira ntukarengere iw'abandi ni iw'abandi n'iwawe ni iwawe nushaka kujya iw'abandi ganira na nyir'ubwite we kugenda nk'umujura wumboka ujye kwica abantu abaturage bagizwe fikitime igihe cyose ibibazo by'ubutegetsi bubi ibintu imana ije kuhindura hanyuma tubwo bavuze abayobozi ngo njye ndigaramiye nawe umunyarwanda wowe aho uri ufite ibyo ugomba kumenya hari n'aho utagomba kurenga ariko n'imana yashyizeho nta mwana w'umuntu wahaguhaye hari n'abasigaye babivuga nkagira ngo ni n'imana ivuga no umwana w'umuntu ashobora guca umurongo we ukawurenga ariko imana ntabwo ica umurongo ngo urenge ugomba kubyirengera ibyo turakomeje ndimo nsoza kugira ngo nsoze reka mfate akaruhuko gatoya hanyuma ngaruke dusoza imana yacu
aguzwe amaraso ye ishanga jera numwami wazute twese duje na buha kurya inyanja dushizizi na ya Yesu
mani baho mugisha cyane nababwiye ko ngaruka dusoza amaze kumva amategeko y'Imana twumvise icyo Imana ishaka ku bantu nibute kubwo twibukiranyaga izi Imana idushakaho ariko ngira ngo hari ubwo harimo n'ubusobanuro bugaragaza neza ko ibibazo turimo abantu benshi bibazo ku Rwanda rumeze gutya mu minsi kuki ubugome buriho kuki se ibyaha birimo bikorwa birimo bigira ubusobanuro bwo kuba byiza kubera ko hariho iterambere na nta kintu byatumarira nta nicyo byadufasha niyo warimba niyo wakwambara iby'umurimbo bimeze gute wenda ndazi neza ko mu by'umurimbo bibamo by'igiciro habamo zahabu na diyama ukabyitamiriza ku mubiri wawe ntibishobora kuguha ubwiza Imana itaguhaye ubwiza bwo ku mutima sinzi iba murimo munsobanukirwa neza ushobora kubyambara nkugira amahoro y'umutima kubera ko mu mutima harimo ikibazo ntabwo umuntu yari ashobora kuba umugome hanyuma niyambara neza ngo arusheho kurimba ngo yumve ko yahamije ntabwo ikunda kuko umeze nk'umuntu wambarira urukweto ku gisebe umuntu wambarira urukweto ku gisebe ntabwo igisebe cye kiba kigaragara ashobora no kubeshya abantu bose ko ari muzima
bamubona uruketo ruhanaguye neza rushashagiye rukayangana abantu bakabona ko rwose rumeze neza ukambara rwose costume cyangwa ukambara ikanzu n'ijipo nziza cyangwa se ijipo n'ikote cyangwa se ukarimba mu buryo wa umudamu wa umugabo ukagaragara rwose ko uri umuntu wahamije kandi kuko wahiga imiki birashoboka ko agaragara rwose muri ubwo buryo bitewe n'imyenda n'ibyo wishyizeho kugira ngo bigaragaze isura yawe ariko isura nyakurya nta muntu yibeshya burya nta muntu yibeshya kuko ushobora kutagaragaza uburwayi ufite ariko ufite ibibembe n'amani yari umugabo mukuru w'ingabo aza kurwara ibibembe ibyo bibembe yabigendeye igihe kinini cyane ariko mu manama yaba yarakoze mu nama yahita amajoro yaba yarayoboye cyangwa se mu buyobozi bwe yagize naho yaba yaragize ingendo zo mu mahanga mu bihugu yagenderanaga nabyo nta n'umwe wabaga yibona kubera ko yari yambaye imyenda iri ku bibembe ihisha ibibembe ariko we nta mahoro yagiraga kuko yari azi ko ari umunyabibembe yagiye kwivuza ahantu hose biramuyobera abaganga barananirwa ariko ibyo bibembe si uko ari indwara itaravurwaga iyo ndwara yaravurwaga ariko ikibazo ibibembe byari byatewe n'iki ushobora kwibaza impamvu ibibembe byawe bidakira hari abantu bagiye bibaza ko umuntu azaba umwicanyi kuva ari mutoya kugeza arangije kuki ibibembe byose bidakira ibyo bibembe byo ntibikira kubera ko ntazi kwivuza ntabwo uwagakijije ubwicanyi ntazi ariho ajya mu bapfumu ajya gushaka indwaro ajya gushaka andi maboko kugira ngo yongere ibyaha bye kugira ngo yongere ibyaha bibembe ntabwo ashaka kujya kuri Yesu ntabwo ashaka kujya kuri Yesu abantu bivuza murabizi iyo barwaye abantu bajya kwa muganga nta n'umwe utarwara cyangwa se n'utarwaye indwara ikomeye yoroheje cyangwa nta n'utakenera umuti wenda ntibakiye ushobora gusanga batarafashe umuti wo kwa muganga kubera ko wenda bagize ikibazo cy'ubuzima mu myaka bageze n'iyo ari yose ariko bajya usanga hari abantu bivuza nabi akaba arwaye indwara ikomeye runaka ahantu bakunda gutera ibibazo ni mu myanya ndangagitsina abantu barwaye indwara zandujwe n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se zafashe imyanya ndangagitsina y'umuntu abantu babizi b'abaganga bo baranyumva ubu ngubu bakabisobanukirwa hari abantu batinya kwivuza gutyo n'iyo agiye kwivuza yafashe ikintu cyo kujya kwa muganga aragenda akabwira muganga ko arwaye umutwe karwaye umugongo karwaye ikintu kimufata mu rubavu akabanza agacisha hirya no hino agaca ikibuno ntawe ugenda avuga ngo rwose nimuze mu ndebere rwose narashize inyanya ndangagitsina yanjye rwose ifite ibibazo oya usanga ari abantu bakunda kuba batashobora kubishamadukira kubivuga akaba ari ikibazo iyo adahuye n'umuganga w'umuhanga uzi gukora anamuneze neza cyangwa se ngo akore interogatwari y'indwara runaka ngo akore ntuza generali acukumbure kugeza aho azakeka kubera ibimenyetso wajije bishobora kumujyana kuri cya kibazo yasanze ari umuganga udafite umwanya ubungubu abantu benshi barashira indwara zigafata iyindi ntera akazajya kuvuga ikibazo noneho atakibasha kugihisha atakibasha kugenda atakibasha kwihagarika hanyuma kubera ko nta kundi byagenda bigeze ku munota wa nyuma akazajya kwivuga muganga rero ukagenda ukamusanga ariko agahita akubwira ati ariko turabona indwara yararenze igihe yararengeranye rwose turagerageza ariko ntabwo tukwijeje ko bizagenda gutyo tekereza kubera iki byajemo ibyo bita komplikasiyo aho rero niho hahandi abantu muri ino minsi hari abantu bafite imitima imeze gutyo kuko banze kwivuza hakibona ubungubu imitima yabaye akahebwe kuko haje komplikasiyo kandi ntibakibasha kwihishira ubwo basigaye banabivuga ku mugaragaro ko aribo babikoze kandi mbere babikoraga mu bwenge abantu bagakomeza kubibeshya ko ari abamarayika ko ari abacunguzi ko ari abatabazi twebwe rwose twararokowe bakanakaba yatahaba yatahaba waduha abandi nka batanu nkunda kubivuga inshuro nyinshi mu mbabare waduha abandi nka batanu nkawe batugendekera neza rwose ariko babibeshyagaho ntabwo ari uko byemeze yari akibihisha kuko indwara yari itarakomera ariko indwara yarakomeye none iri ku mugaragaro hanyuma muganga kandi ko akenewe muganga arakenewe ariko ko ari buvure ntabwo biri bworohe kubera ko hari ingaruka hari komplikasiyo y'indwara ni ikibazo gikomeye rero cyane ariko se reka mbabwire aho bitaba komplike abandi bavuga ngo ni komplikatedi wamara imyaka 20 wica reka tuvuge ko wahereye muri 91 abandi babihereye bakiri batoya muri za 70 za 80 za 90 aho mwahereye ni imana ibizi murabizi namwe aho mwahereye amwahereye ariko dufata abahafa bamwe mirongo icyenda wica mirongo icyenda na gatatu na kabiri na gatatu na kane wica hashize imyaka makumyabiri n'ingahe ari umuntu akica nyese bibwira ko umuntu bibwira kuko yatangiye afite iyo ndwara y'umutima uyu munsi ageze he kandi ubwo azavurwa nande hari abantu tujya dushaka ibisubizo mu bibazo bidashoboka ibibazo bikomeye ibibazo byari mu gihaniro so nagira ngo rero nibutse abanyarwanda ko dukwiye kwivuza hakiri kare nimba wari bugifatwa kugira amahirwe n'ibivuza uyu munsi urahitukira ariko nimba warafashwe kera ntabwo imana yabinanirwa imana ishobora byose rwose nawe yagukiza namani yaje gukira akijijwe n'imana kubera ko yumviye gukora ibyo imana ishaka yamubwiye ngo nagende muri yorodani yuhagiremo karindwi agenda ajye mu mazi agenda ajye kwiyuhagira yorodani yasaga nacyo gihe yaramubwiye ngo banza wiyambure icyubahiro nicyo baba byavugaga banza wiyambure icyubahiro ku mugabo w'ingabo mvanaho amakoti mvanaho ubwo bwogoshe amanga kwawe wihaye ngo ufite n'ingabo ngoshe dutama rero mvanaho ibyo byubahiro se wintangisha ibyo byari bitagize icyo bikumare bitanagukijije igihe kirageze abantu bagiye kubura ibyo birundanyije ibyo kurangwa kubakiza kandi rero babirunda tamani cyamuyoboye ashobora gutama rero icyubahiro kiramunanira ubushobozi buramunanira arakorakora byose n'amafaranga n'ibyubahiro n'ubushobozi na kontakite ibintu byose birananirwa kumukiza imana yavuga iti vanamo byose ca bugufi ugenda ujya muri yorodani genda wibiremo karindwi muri ariya mazi y'ibiziba usibye abonzi bagiye ba mu biziba kubera ko bari mu bihe bibi ubwo ndavuga nk'abari mu bihe by'ubuhunzi by'intambara haba umusirikare cyangwa impunzi bashobora kuba banywa amazi kubera inyota nyinshi ku buryo bagenda bisubira inyuma nkajya nganira n'abantu ariko twaba bitari ko uburyo koko imana irakiza iranarinda ubu iyo turimo tuvuga ngo amazi ni mabi amazi mabi ngo y'ibiziba ngo agira imikorobe ngo ibikino bikeya ati igihe cyarageze rwose akamera nk'urubogobogo rwose amazi meza cyane maze wayabona ukishima we abayinyuzemo ubwo murabizi mwese si njye kuvuga amateka yayo ariko nagira ngo mbibutse aho imana yabakuye nanjye ndimo hanyuma rero genda ujye muri biriya biziba wigaraguremo karindwi yarabikoze na mama ariko yarabanje avuga pe kuri ntahandi hari inzuzi nziza nta pisine you know nta pisine muri mikorine nta pisine nta pisine pisine abantu benshi ubu ngubu muri kigali bubaka inzu bakagira n'amapisine kumva nta pisine umuntu ushaka kujyamo ngo rwose pasiteri we nagende anayasengere rwose hanyuma nanjye ntiyajyemo rwose mu cyubahiro cyanjye kandi ntagiye muri biriya biziba imana yashatse kumushyira hasi hari ahantu rero imana ishaka gushyira umuntu adashobora no kwakira atagiyeyo imana yashyizeho umuti ku gihugu none hashize imyaka hafi makumyabiri uwo muti warambye gufata kubera ko ntawe unyweye igihe tugiye kugera aho imana yo irawubanywesha irawubanywesha kandi abenshi ntibaribunakire kuko imana yaje gukubura yaje gukiriminga reka iriya suku yo kuvuga ngo irakubura imihanda imana iraje kubura abanyarwanda bafite ibibembe mu mitima abanyarwanda bafite ibibembe bahisha bambariraho bagasirimuka bakavuga ngo baratera imbere barubaka amazu ariko imitima yaraboze irimo ibisebe abatafite ibisebe barakandagira abandi bahonyora ibindi bisebe by'abandi baratoneka buri munsi barashinyagura buri munsi bigiye guturika imana hanyuma ihite ikora bya biri bivuga ngo ikibyimba kirameneka ikibyimba kiri bumeneke imana irabikanda hanyuma kandi yenda kubura hanyuma isigaze abantu yisigarije mu bwoko yahisemo no kugira ngo ikize igihugu bayikorere bayubaha bayikorere bayubahisha itegeko bayubahisha imirimo bayubahisha ubwiza bayubahisha iminwa kandi imbuga ariyo ngiro hanyuma imana yo mu ijoro n'inezerwa izahembura igihugu ubutaka bwera umwero wabwo igushe imvura y'umugisha kandi igihugu kibeho cyeze gihunike nubwo ari u rwanda bavuga ngo ntibigira peteroli ntabwo muzi ibyo imana iteganyije u rwanda mu minsi iri imbere ariko hari abatazabiryaho byose ntimukishuke muri benshi hari abantu batazabiryaho mubimenye musubize amerwe n'isaho abantu bose bakipangarika barimo baricana abandi bakogeza nk'intore barusha intambwe kera twajyaga inyuma tuzi ko ari n'intore izurusha intambwe ariko tumaze kubona ari umwicanyi barusha intambwe ndetse n'undi muntu ukiruka inyuma y'umwicanyi muntu ukiruka akabumva arimo yogeza abantu b'abicanyi b'abarozi b'abajura
abasamba nyi babagome bagira inzigo bamaza abantu bamaza igihugu batagira impuwe batigira impuwe batigira impuwe nababo abo bantu babajya inyuma mukibwire ko ejo muzajya muri paradizi Imana izatanga ejo bundi ku gihugu cy'u Rwanda ntibishoboka ababo nta mugabane kubera ko igihembo cy'abanyabyaha kirazwi kandi bibiliya tubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga ushobora kuvuga ariko Imana rwose ari nawe yarokoye kandi bari abanyabyaha yabahaye umwanya wo kwihana ntabwo yabahaye kubera ko ntabwo yarokoye kubera ko yabagororeye ntimukajye muvanga ibintu urabizi ko umwicanyi uruhare rwabo n'Imana ikorokoye ikavuga ngo rwose ngo nanjye ngo Imana yampaye umugisha n'abandi ubwo ibyo Imana igiye gukora ntabwo yarokoka no way ibyo Imana igiye gukora igiye gukubura urihana cyangwa ntubireke ni ibyawe ni urubanza n'Imana yawe ariko uko biri ntutegereje ejo hazaza uzabona paradizo y'Imana uzabona amahoro y'Imana uzabona umugisha w'Imana izahubwo zishingiye kuki wayubashye se wayubahiye ibiremwa se wubahije inshingano se zidushinzwe ngo bagutoreye guhangana no kubahanganira ntabwo yavuze ngo uzajye kumara bene igihugu wagiye guhangana bene n'andi mahanga yagutera ni bangahe baguteye se na yahe mahanga yagutera ahubwo urimo urahangana na bene wanyu ugahangana nabo umuvindi ugahangana nabo umwotsi bese bibere rimwe ugahangana n'abakonti ugahangana n'abaguhetse ugahangana n'abakugaburiye ugahangana n'abaguhaye amazi yo kunywa urimo uravuga ngo bagutoreye guhangana bagutoreye guhangana na bene wanyu bagutoreye kumara abantu bagutoreye kurimbura urimbura abantu ukora mu nda wikora mu nda uhekura igihugu hari abantu bagereranya ibintu bitari ibintu bigereranywa ntabwo bazi Imana iri hano uko igiye gukora ibintu ariko ntacyo isi y'umwijima ni kugutegeka kumenya kandi nawe nikomeze nawe ubikomera amashyi nuko Rwanda de y'abantu bakigoje guhangana ngo tujye kuzuza intebe ngo twerekane ko bimeze neza so what ubundi umuntu muzima ntabwo ajya gushakisha ntawe ushakisha yewe yizeye wizeye urumva imirimo yawe ubwawe iravuga urumva nushaka kuba ndakubaha ntabwo ujya kuvuza imbere ngo abantu bakubahe ku ngufu ntabwo ushyiraho inkoni ntushyiraho agatuza ntushyiraho ikiboko urumva nta no gutuma abagarde de corps ngo bajye kurara amarondo yo kugira ngo bazakubahishe abantu ngo abantu bazaze mu nama yawe ari ubundi wakagombye kuba wijyana ahantu bakagusangayo cyane kubera ko bumvishe kuri yo abaza umwami Dawidi ko yayoboye abandi bami baragenda bakubahwa bakaba bafitiwe rwose inzira n'inyota yo kubabona no kubasuhuza n'ubwuzu n'iki ariko abandi abari aho ngaho bashyizweho agatuza ngo bajye kuzuza intebe bagashyiraho n'amafaranga menshi tuzabategera rwose bizagenda gutya ariko namwe mujye kuzuza hanyuma duhangayira opozisiyo no ntabwo Imana ihangana gutya dore mbabwire niyo bazuzura bazuzuye ku mubiri ariko imitima ntabwo ari yose ntabwo ari yose kubera ko barabizi ibintu byo kurinda kugurira abantu kikugurira umuntu ngo muri Rwanda Day ngo abantu bajye kubigurira amafaranga bajye kubitegera amabisi bajye kujya gushakisha ukuntu muzajya guhangana na opozisiyo ngo mu myigaragambyo muzagende mu nshyigikire n'abandi banyamagana duhangane tube umubare so ya niho tugeze yesi kubera ko n'ingaruka z'ibyaha ariko uko bimeze kose ntabwo umuntu wizeye nagira ngo mbibutse ko umuntu wizeye ntabwo arata ibyo afite ahubwo ubwabyo birivugira kandi n'umuntu wizeye ntabwo ajya kwiyamamaza ngo bamushime umuntu wizeye ashimwa n'ibikorwa bye ntashyiramo ingufu nta n'uwatumira ngo bamushime biramwizanira hanyuma kandi yaba anakora nabi agomba guhura na byo ku muhanda no kwirembo na hehe hose induru iravuga nyine ni ngombwa kugeza igihe abihinduye bitabihinduye rero ntagomba gushyiraho abandi bantu ngo bajye guhangana n'abavuza induru washatse uzi igituma induru zivuga ukabikemura ku bantu baceceka ariko ibyo byarananiranye ntabwo ariho tugeze aho hagombye kuba harabaye mu myaka 20 ishize icumi irashize cumi n'ingahe irashize iyo byagombye ko byarakosotse kera ariko ubu ngubu no ntushobora gusubira inyuma warabyiyemeje ntushobora guhinduka ku ijambo ntushobora kwisubiraho ntushobora guhindura imikorere hanyuma ubemeze guhangana ukumva ko amaherezo azaba ayahe nagira ngo mbibutse ko abirwa bumva ko bahanganye n'abantu ntibasubize mu isaho Imana igiye guhaguruka nabirirwaga bumva rwose ko bazasakuza cyane ngo kubera ko ngo ari uko bitagenda neza bazaho igihe cyo kuvuga ndumva kiyageze ko gihagarara igihe cyo kuvuga no gusakuza birahagaze ni ibintu bigomba guhagarara ahubwo Imana igiye kwikorera noneho muri silence iteye ubwoba cyane uko gutuza uko gucuceka muri ako gacice muri ako ka ako kane ako kashi ako gahe kagiye kubaho ko guceceka Imana igiye gukora igiye gutungura abantu Imana igiye gutungura abanyarwanda igiye kudutungura cyane icyo nzi cyo Imana yanjye nawe usenga kandi twizera we dufatanyije kwizera tuzi ko Imana tuzadukoza n'isoni na gato ntarageza dukoza isoni hari abishyira mu bwinshi bakumva ko ibintu byose rusange naho Imana itazakoza isoni abanyarwanda ishyira ntabwo izakoza isoni abanyarwanda nyabanyarwanda bazima ntabwo izashyira ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uzifatanya ngo n'abicanyi n'abajura n'abasambanyi n'abakora ibyangwa n'amazu y'Uwiteka n'abanzi b'Imana byabo ni Imana yavugaga ngo n'abayirwanya bose abanyuma ujye kumva ko ngo nabo ngo batazakorwa n'isoni no way bazakorwa n'isoni ku mugaragaro ariko kimwe Imana yanjye tuzaba Imana izaduhagarara kandi izadukoza n'isoni Yakobo yakunze Imana bimuviramo umugisha mu kizu buriganya ariko nabyo bakubwira ngo nawe ahari ukiranye cyane ushobora kubona umugisha w'Imana kanone hari ijambo ry'Imana riburira abantu bose bamenye ukuri bazi ibibi n'amahano arimo gukorerwa mu Rwanda mu Efeso igice cyaho cya gatanu umurongo wa 11 haratubwira ngo ntukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga ariko byose bitangajwe n'umucyo nabwo ubwabyo bihinduka umucyo ukimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo icyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanga ukuzuke Kristo abone uko akumurikira ndasubiramo uwo murongo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we munyarwanda usinziriye we kanguka kangu kuzuke kangu kava mu bitotsi va mu kigare va muri mama wararaye va mukuru uririmba uririmba ibyo utazi va mu gukoma amashyi ukomera amashyi y'ibidasobanutse tumvishe kangu kuzuke Kristo abonuka kumurikira uragira ngara kumurikira gukura he mana w'Imana munyarwanda munyarwanda kazi uragira ngo akuzu uragira ngo kumurikire agukuye he Kristo kanguka icura iki ni igihe cyo kwicura iki ni igihe cyo kuva mu byo twibwira nawe wagiye mu mahanga ukaba wumva rwose we rwose hari abantu bari mu mahanga b'abanyarwanda kugira ngo rwose indwara z'u Rwanda ngo nibihano bwo ku Rwanda kugira ngo ntibarimo umunyarwanda hari hese ku isi ngira ngo n'ubu bwo bari mu banyarwanda hirya no hino n'ayo marozi arimo agenda sirikira ngo batangiye kwica abantu n'iyo migozi igenda igenda ishaka bo kuniga n'izo nkota bigenda bishaka bo kwica nagira ngo ibi byose ni byahanuwe kandi ibona bakabigira ikibazo no ni byahanuwe umunyarwanda hakeze ku isi hose ahari hose ku isi biramureba niyo mpamvu n'inkota y'Imana ushobora kwicika niwe muramara abantu ngo urimo urashaka kurwana ku butegetsi bwabo ngo butagenda buragenda da niyo abo bantu bashiraho buranga buragenda nababwiye mu kanya kuko niyo opozisi yaceceka u Rwanda ubutegetsi bwaragiye kandi buhagarara Imana iragomba guhindura kubera ko n'abanyuru bwite barabizi mu mitima ko n'abanyabyaha ntabwo bakoze inshingano zabo ibintu byose babyubakiye mu bintu byo kubeshya ibintu byo kubeshya byo guteka umutwe no gutekinika no gucurika no gucukura bakagira ngo hari ibyo bizaramba kutareba kure kudateganya ejo hazaza Yesu yageze i Yerusalemu arababwira ati urwo rusengero ibyo ngibyo murimo mundatisha bamukandisha abafarisayo nabo bari bazi yewe abafarisayo ni nk'abanyarwanda b'iki gihe ndavuga abayobozi baramukangataho cyane baramupinga cyane baramupinga bati ni uko ayoze bene data akurwa utazi Imana yo hanze aha Imana yo mu ijuru icyo gikundira ntihinduka bimesha na garanti yo kuvuga nticikamye nshize amanga kuko ntihindurwa na systeme ntabwo ihindurwa na development ntihindurwa na biracitse ntihindurwa na machine gun ntihindurwa na titank ntabwo ihindurwa n'indege ngo na Air Force ntabwo ihindurwa na kajugujugu rwose imana imana ya mwijuru nge ndayikunda kuko iramfasha cyane kubera ko ntihinduka ngenshobora guhinduka yese ariko imana ihinduka iyo nibutse ko idahinduka we iyo nibutse ko ari nyembabazi iyo nibutse ko ari imana ishobora byose iyo nibutse ko ari imana ifuha imana yanga agasuzuguro abantu bajya bicira mu myanya ngo banga agasuzuguro ntabwo wanga agasuzuguro kurusha imana imana yanga agasuzuguro n'ikimenyimenyi zabitwereka wowe wongera kuzana ibigirwamana iwawe ukajya mu macumu ukavuga ngo ukanduriza no kujya muri kiliziya ukajya kwivangavanga ndabizi benshi basigaye bajya mu kuzimu bakajya gushaka impigi bakajya gushaka amajini bakajya kuyambaza ngo bashaka ubutunzi barangiza bakajya no mu nsengero bakajya gusenga bagahinda bagahinura imana irafuha iyo nibutse ko idahinduka rero bintera imbaraga cyane cyane ko nasobanukiye ko naho uyu mubiri wanjye nambaye wavaho ariko imbere yanjye hari ubugingo bw'iteka nta muntu ushobora kwica roho yanjye nta muntu ushobora kwica ubugingo bw'umuntu bashobora kwica umubiri ariko ubugingo ntibikunda narabibonye ukuntu Imana itegura abantu kugira ngo ibahe paradizo yayo kugira ngo ibageze mu bwami bwayo ikabategura mu minsi yabo ya nyuma bakihana bagahindukira bagakizwa bakagira ububyutse igihe cy'umubiri cyarangira umubiri ugasigara ku isi ariko ubugingo bukajya mu ijoro rero ni iryo banga aho rero ntihagirwa n'imigozi aho rero ntihagirwa n'amasasu aho ngaho ntihagirwa n'utuzi aho ngaho ntihagirwa n'uburozi aho ngaho ntihagirwa n'itiko nta nubwo hagirwa na gereza nta gereza iba mu ijoro bumva mu ijoro hariyo umucyo hariyo umunezero hariyo amahoro hariyo ibyiringiro hariyo n'ibyishimo hariyo ibyingi byose twabuze ibisubizo byabyo biriyo nicyo gituma Imana irimo ikubwira ngo wowe usinziriye kanguka muraceza abandi uri mu kiriyo uri muraceza ukabyina kewe rero hari ibintu nzi bincanga uko imyaka ishira niko abantu barushaho guta ubwenge n'umuco ese turi mu minsi mu Rwanda hari icyunamo cy'iminsi ijana kizarangira mu kwa karindwi ariko iyo urebye muri ino minsi usanga abantu ntibakiri mu cyiriyo harya ngo ntabwo bagomba guherangwa n'agahinda niyo mpamvu bagomba kujya mu tubyiniro gukora amahano kwambara ubusa gusambana kwica koroga kugira gute kumara abantu gufunga ubwitso iki umwanzi iki hariya ubwo turi mu gihe cy'icyunamo si turi na mirande ese aho ntabwo twaba twaratumwe kujya gushaka ahubwo abo twunamira kubakurikiza bene babo barokotse iryo ni ihurizo ese ubwo ntabwo muzi ko bisobanutse ibyo bintu harabibaza batari ko ariko nta ariko ngiye kuri njyewe nta ariko ihari kuko birasobanuka isi yo mwijima irapanga igakora kandi ikagaragara abantu bose aho ikibazo abantu babona ngo basobanukire hari baronamira abantu ukajya kubakurikiza abandi bene wabo barokotse basize ku musozi ukajya gushinyagura ubeshya gusa uta umutwe ubwira abantu ubwira amagufwa y'abantu yanamye ahantu ngo turimo turabunamira rwose jenoside ntizongere hanyuma ukajya gufata abandi ukajya kubamara hamaze gupfa bangahe kuva ku itariki zirindwi z'ukwa kane ni bangahe b'abacika cumi bamaze gupfa ubu kandi bavuga ko aribo bunamirwa ubu abadafunze barishwe ahantu ntibashobora gusobanura no kurobanura ngo ibintu ngo babishyire ku mwanya umwe bagirwa n'ibyo barimo bakajya gukora ibindi wabona ubwo bubyiniro nabwo bwirwe basaze bameze nk'abantu bahanzweho barimo ubwo bugeni uwo muntu abo bantu bari mu cyunamo harya ngo ubwo barimo barimara agahinda ese harya ngo ni ukwiyubaka kwibuka twiyubaka ese ubwo niko kwiyubaka I don't know what's going on ariko nagira ngo nibutse wowe ni wumva urasinziriye ariko kanguka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira ahari byashoboka ko ariyo mahirwe yanyu waba ufite kandi wabukijijwe nk'uko uwe mu muriro hanyuma nayo n'abariya bose birirwa batubeshya birirwa baceza birirwa batekinika bakora amanama ye mafuti yo kwica abantu no kubamara nagira ngo nasomere ijambo iyi muri Yesaya 57 Yesaya 57 13 aratubwira ngo ubwo utaka ibyo wakoranije ngaho nibigukize umwuka uzabikuraho byose ariko unyizera niwe uzahindura igihugu kandi niwe uzaraga umusozi wanjye wera iyo nibabwira gutya rero ubu hari abantu bashobora guhita bavuga bati reka tubane tubyumve neza ngaho utega amatwi niwe wahawe kubyumva no kubisesengura ubwo utaka bici ubwo ndimo ndabwira bariya birirwa bavuga ngo umwanzi yaraje umwanzi arara wundi umwanzi aturimo umwanzi wavuganye na kana ko wavuganye n'umwanzi barimo barabeginga mu minsi ishize bari babagize zero mu baturage barimo baragira power abantu rwose barimo barabeginga bati please abavuganye n'umwanzi abavuganye ibi ngiye biranzeta kubera ko nibuka ibyo nabayeho muri 90 biranzeta cyane nkumva ndafite gatembagara we iyo namenye zira nkuru biranzeta gatembagara rwose mbavuze gashya bavuganye n'umwanzi bega amateka mbega ibihe abantu bakubititse abaturage barimo barabeginga barimo barababwira bati rwose we beg you please ubwo n'abayobozi babandi babakiniragaho ikinamico barimo batekinika babamaraho n'amafaranga babacucura n'imisoro n'uduki twose barimo ikoresha ry'ikoro babashyira mu makoperative ku ngufu kugira ngo bikore bakora mu nyungu zabo hanyuma bamaze guhabwa n'inda n'ibiko baraje n'amarinete baraje bati turaje rwose turabinyize uvuganye n'uwo mwanzi ubuse abaturage bagize agaciro ra abo mbwira barizi kandi ubwo n'imitima yabo irabizi nta bisobanuro byinshi nagira mbabwirira ijambo rero ubwo mutaka ibyo mwakoranije we kumperuka mwarabikoranije ya mabuye y'agaciro ari muri stowa hari izitari no mu Rwanda aho mwabihunditse hose murabizi ibyo mwakoranije byose we ibyo mwasahuye ibyo mwahuguje ibyo mwabeshye zamfashanye mwanyonze bya bindi y'amafaranga yaje kumara yo kurwanya ubukene uko mwayateye imirwe murakuzi urumva yasanduka y'igihugu uko mujira murakuzi urumva nagira ngo mbwire abo bantu bose mwese mu byo mwakwanyije nazashugure namwe ngo namwe mwavuye hehe namwe murakora mute namwe nuko namwe mugezweho namwe nuko ndasubira inyuma nkabwira na ba bandi batunze agatoki bagambanira bagenzi babo nkabwira na wa wundi gakoni wa wundi yaje agatunga inkoni mukanaka nawe n'umwicanyi kuko yari umwarimu kubera ko ngari umuhutu ko umufite ishyari ukaba waramwicishije akaba atakiriho ariko abana be bakaba ari imfubyi benshi ubu ni imfubyi ariko icyantangaje ni uko hari abo nzi ubungubu bahekuwe muri ubwo buryo bari mu butegetsi kandi ntibizwi ariko abo bana barabizi my friend ndabizi neza ko abo bana babizi abo ni abayobozi bari aho murakorana muricaranye mwarababeshye mwarabahekuye mwabagize imfubyi ariko murimo murababwira rwose ngo ni namba wani ni intore zimwe zirazirusha intambwe nabo nibatari bukenge mu cyanyu abandi ngo ntibibuke biyubaka kandi murabizi ko mwabigenje hanyuma harimo n'ubushobozi bwinshi ndimo ndababwira ngo mwarasahuye mwarishe mwaranyeze mwarakoze ibyo mushaka mwarirundanyirije mwarafiringitse mwagiye mu mahanga mwagiye mu yandi mwarabirindemo mwabirimbyemo yewe mwimaze agahinda mwumvishe ko mufite igihugu mwumvishe rwose ko mwagezeyo mugera mwumva ko nta n'uwabahangara mwumva ko rwose nta n'uwabakoraho mwagize amazina mwubaka izina murakomera mugera ahantu hakomeye muragera ahantu hakomeye mu bushorishori isi irabamenya amahanga arabubaha kubera ko ngo mwakubititse cyane kandi mwivanye mu bukene mwagize umuti mwaciye agahigo mufite isuku mufite amazu mufite umurimbo mufite ubushobozi mufite amahanga yewe aza kubigiraho mubungabunga amahoro ku isi uyu munsi niwe murabwira abaturage ngo bavuganye n'umwanzi ni babwire babyitangaze yego ijambo ry'imana yababwiye ngo ibyo mwarundanyije byose mukabigwiza ubu hari abari buze kuvuga ngo buriya ngo uriya yayemewe wenga barakwanda icyo dupfa nabo baba bayemewe babakeneye hanyuma bakavuga amagambo yo gucyurirana ntabwo mbacyurira my friend ndababwira ijambo ry'imana niryo ribazi nje senze ibyo mutunze nigeze nje muri konti zanyu ndago ndo muvunye ariko nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana yababwiye ngo ibyo mwirundanyirije byose ntagarisha ari ibintera kadatumbeho n'umumeho rwose ntabwo nshaka gusangira namwe ibyo sangire namwe ibihumanye ibyibano ibisurano ibifuyano ibicacingano sangire namwe ibyo mwakuye mu maraso y'abanyarwanda no way ijambo ry'Imana yababwiye ngo ibyo byose mwarundanyije mukijundanyiriza mugashyira muri konti abandi mugahisha abandi mugatabika n'aya madorari mwakuye muri Congo yari muri kontineri ibyo nabyo nuko yewe muzayakoremo yama yewe muzayakoremo igihe kirageze Imana yabahaye uburenganzira ngo ibyo mwirundanyirije ngaho nibibakize mubikoreho mubikoreshe hanyuma bibakize bibasove hanyuma ubutegetsi bwanyu mu bugumane iki Imana ivugana namwe ariko ikimbabaje nuko hari umuyaga ugiye kubitwara bimwe byarangije no kugenda umuyaga uraje ubitware niko birivuga umuyaga uzabitwara umwuka uzabikuraho byose nababwiraga iby'Imana ko Imana ije kubikora mukagira ngo ni imikino ijambo ry'Imana rero babwire Imana ije kubikuraho ikubaka ibindi bishya Yesu bamukangishije Yerusalemu arababwira ati ngo nsenge ngiye ntabwo narusenya mu minsi itatu nkaba nongeye kurwubaka amazu ni agikagisho amazu nge mbababwira ahubwo n'ukuntu abantu bavuga amazu bamaze imyaka 20 amazu ashobora no kubakwa mu gihe gito cyane mu cyumweru kimwe hari amazu yubakwa mu kwezi akaba arangiye finisaje amazu ntabwo ari igikandisha muri tekinoloji igezweho y'isi icyo mwabibeshya abantu batanze aho isi igeze amazu ntabwo ari ikibazo amazu ibibanza birubakwa mu minsi mike cyane iyo nsirahubwira ati urwo rusenge narusenya njyewe narusenya murimo mwangisha umwafarisayo umwe b'indyarya mbi mugaragara nk'abantu b'intama kandi muri birura mu mitima yarabarebaga yarabasomaga mu mitima yarabazi atangiza akazana insengero ngo nimo barakangisha ntabwo Imana ikangwa n'insengero ntabwo ikangwa no kuri pasiteri ntikangwa n'ubuyobozi ntikangwa n'iryo zina wubatse ntabwo ikangwa n'iryo hagararo n'amani yarashobewe yari umuntu ukomeye nawe rero ushobora gushoberwa kandi n'ubundi washobewe hano sibwe bajya mu baturage bakajya kubeginga myaka 20 ishize babakandagira babatunyura babahubuza igihe kirageze Imana iraje sasa Imana iraje ibiri hasi igiye kubishyira hejuru n'ibiri hejuru bishyira hasi kandi ibyo nta nababwiye ko bitegerwa muri parliament ni Imana ubwayo izabikora ntabwo ari Jean Claude irababwiye rero ngo ibyo mwarundanyije byose n'ubwo buhanga n'iyo tekinoloji n'ibyo byose n'ayo manyanga n'ubwo bwicanyi n'ayo mayeri n'iyo migozi mwanigishije n'utwo tuzi tw'uburozi n'abo bapfumu babapfumurira ni mu byegeranye byose hanyuma murebe ko byabageza ejo hazaza murebe ko byabaramira ubutegetsi bukabaho ariko Imana yababwiye ko umuyaga uraje wo kwitwara kandi yabatwarana irabitwarana namwe yabitwarana na ba nyirabyo iraje ibitwara ibyubatse iraje ibisenye yongera yubake bundi bushya ariko wizera Imana we umva wowe wizera Imana ushobora kugufata ariko abanyarwanda rwose tuzagira ni wowe wizera Imana reka nkubwire ibanga nta kibazo Imana ifitanye nawe uwizera Imana niwe uzahindura igihugu urashaka uzahindura igihugu urashaka gutaha mu Rwanda nawe uri mu Rwanda urashaka ubutegetsi guhinduka urashaka ngo impinduramatwara harya niko mbigiye numva abantu bavuga impinduramatwara rero baririmba ngaho impinduramatwara ya Repubulika ngaho turashaka demokarasi ngaho turashaka ibiki n'abari muri teokarasi byarabayobeye impinduramatwara irazanwa n'Imana nayo iri buyikore kandi irayirangiza tu kandi bayikorana n'abantu bizera Imana ntabwo iza n'abantu bari feke ngo nuko bagize gute mu manyanga no irakorana n'umuntu wiyemeje guhagarara mu ruhande rw'Imana hanyuma kandi umwizera niwe uri bufashe guhindura igihugu kandi bakaba bari aho barimo barayuhucyuye barimo bata igihe niba utizeye Imana udahindutse ntabwo ikunda nkunda kubibwira n'abantu bari hanze aha abantu bo muri opozisiyo nkunda kubibabwiraho n'iyi radiyo ndimo kuvugira niyo opozisiyo muramenye ibintu mukora byose mutishinkirije imana nta kintu bizagera kirikunda ariko nimba ushaka kuzahindura igihugu urizera imana urabinshuti y'imana ugarukira imana hanyuma uzagukoresha ibyo gutwara nta muntu uzatura ku musozi w'u Rwanda hariya tubashya imana ubu niko ibintu bimeze iby'amanyanga ibyo kwica ibyo kubeshya no gufefeka no kugira gute kunyaga guhotora kugira gute gushyira imico gucengeza buki ubukotanyi butera hamwe buki ntazi butinda gasane bwose bigiye gushira bigiye kubura ijambo mu gihugu bigiye gukuburwa tugiye tuzajya tubyumva mu mateka nk'ibyabayeho ariko tujye dushima imana tuvuga ngo mana baraturokoye igihe kirageze rero ese uriteguye nakubwiye ngo wowe usinziriye bya kanguka ugeze ukanguka uhara warangije wenda kuvuga ati mwana mbabarira ya mategeko cumi narayishe iki cyaransinze iki cyaransinze iki cyaransinze nimba uhari pfukama pfukama ahuri noneho tuyivuze ngo humbye amaso oya ahuri pfukama 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 rwose maze ugize amahirwe wowe ntanubwo bagutumye kujya muri Yorodani mu biziba ubu ari kubikura he rero wowe iyo bagutuma iyo imana igutuma kujya muri Yorodani bari kubikura he bari kujya muri Isirayeli uri gusanga wenda udasa nabi icyo gihe kuko byaterwaga n'igihe Yorodani yihindukije nibwo yashobora kuba yakiza abantu ko Imana ishaka gukiza abantu murizenga nk'ibyo ngibyo bya Betesida n'ahandi amazi yabaga atihindurisha niyo yakizaga ubu waba wagutuma ngo nugende ujye muri Yorodani wagerayo ryari ariko pfukama noneho biri hafi icyo ni ikintu cyoroheye cyane nawe wifatanyije nabo umwijima ukajya gukoma amashyi ukagenda uvuga ngo ugiye kugira ngo wamamaze ngo uhangane mu kigali kuki tunashyira no mu bwenge uvuga ariko ndajya gushyigikira ibi bintu kuki birimo b'ingufu bishobora gutuma byiyamamaza kuki bitivugira ubwabyo ntabwo ngiye nshobora kujya mu bintu bitihesha agaciro ubwabyo ngo byivugire ntabwo nshobora kubijyamo kuko mba nzi ko nta gaciro bifite nimba ushobora kumara imyaka 20 ku butegetsi udashobora kumvisha abanyarwanda ko uri mwiza uri umuyobozi mwiza ukajya amatora yaza ukajya kuyiba kamara imyaka 20 utarumvisha abanyarwanda ngo bagutore gusa ibyo ukabuciba kuvuga ngo nzabategeka ari byaza byakunda ndabizi ko batanguha nzabategeka igihe kirageze rero imana igiye guhindura byose kibirahagije enough is enough ku mana yababwiye ngo mushake utwo twose mutuzane mutwegeranye mwirundanyirijeho twose mubikoreshe mubikoreshe igihe cyanyu n'iki ariko Imana ibabwiye ko umuyaga uje kandi mushobora kuresistinga kuri uwo muyaga byari ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana niko nari navuze ko ubutumwa buka bumeze ni ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ku banyarwanda bwari ubwo ngubwo nimba rero hari biyemeje guhindukira mu mirimo yanyu ya buri munsi murabizi urwego urimo urwo ari rwo rwose ijambo ry'Imana yakureba waba umuyobozi waba umuyoborwa nababwiye impande zose birakorwaho waba umuhutu waba umututsi igihe kirageze kugira ngo duhinduke urahari nimba uhari pfukama dusenga Imana reka dusabe Imana imbabazi waba ufite inzaratsi waba ufite intege waba ujya mu bapfumu waba ujya muri bya bindi by'ikizungu ba sarkiki waba ujya kwibariza igihe kirageze kugira ngo uvane ibigirwamana mu mutima wawe wubahe Imana yo mu ijuru izakukemurira ibibazo byawe byose kuko ishobora byose nta na kimwe kinanira bwira Imana mu mutima wawe uti Mana mbabarira kandi izo ntege uzite rwose uzitwike hanyuma n'abandi bajya kuraguza ngo barebe ko bashaka ukuntu ubu ngubu hari ibintu Imana imaze iminsi inyereka ariko kimwe kubivugira hano kuri radiyo ariko nagira ngo abantu b'abapfumu bajya kuraguza ngo barebe ko bakwikiza abanzi babo muri opozisiyo bagira ngo mbabwire ngo murategeye murimo muriyongerera ibibazo kurusha ibyo mwari mufite nta handi ubuhungiro buri bumwe ku Mana gusa kuko ntago mukirana n'abantu murakirana n'ingaruka z'ibyaha murakirana n'ibyo mwabibye kandi igihe cy'isarura kirageze kugira umuntu wese ahabwe ingurano zikwiriye ibihwanye n'ibyo yakoze ntabwo ari opozisiyo ikibazo n'uwita umwanzi siko bimeze ikibazo kiri muri nyirizina nyirubwite kandi yahawe igihe cyo kubihindura ntiyabikoze yaraburiwe ntiyabikoze abahanuzi barakuburiye ntiwabyemeye aho kugira ngo ubumvire urabica abandi urabafunga abandi urabamenesha abacuruzi abakozi ba leta mu rwego rwanyu rwose muzi ko mubigenza n'abatangaruzwa z'ibitsina murabizi mwese ibyaha mwijandikamo buri munsi ngo mureke mwaramuka imana yanyu yagiye irahari kuki mwirwanira mujya gukora ibyaha mwongera ibibazo igihugu gifite ibibazo hejuru y'ibyaha byongera mu bindi abana bato batakimenya abakuru ntawe ucyubaha umubyeyi ariko ndabarenganya kuko umwere uturuka ibukuru ugaca wakwiriye hose ntabwo watoza umuco wo kwikunda igihugu udakunda abantu uyobora ntabwo wakunda igihugu ntabwo ari imisozi igihugu ni abantu kandi abantu babakunda urimo kubica urimo kubanyaga urimo kubiba urimo kubatoteza urimo kubabuza amahoro urimo kubashinyagurira urimo kubatoneka abanyamadini bijandika buri munsi kwifatanya n'abatizera bajya kurahira indahiro muri FPR kandi barihaye imana mujya mu mashyaka mute kwenda iki gukora politiki yihe inshingano zanyu se mwazirangije wahagaze ku ruhande rwawe ko naho bagukeneye abanyapolitiki ubu bakeneye abanyamadini ariko abanyamadini babuze kubera ko hari ibibazo barimo kwibaza byananiwe gusubizwa byabayobeye kuko ntabwo bifitiye ubushobozi ariko abanyamadini bari bafitiye ubushobozi abanyamadini nabo bagira ibibazo byabo ariko bikemurwa na politiki bakagombye kugiramo uruhare cyane kugira ngo bigende neza nk'uko ijambo ry'imana rivuga itegeko nshinga rikuru itegeko nshinga ry'igihugu ryagombye kugendera kuri bibiliya ko niryo niyo ishobora kuba igenga amategeko yose yo ku isi hakuwemo amategeko yo mu bwihisho yayandi ya serivisi sakire y'ubugome n'ubwicanyi n'ubucinazi icyo cyo ntabwo bigira hagaragara ariko n'ibyo ari byo mwijima bizashyirwa ahagaragara ariko amategeko abwirwa abantu pibulike y'igihugu mu nteko abantu bicara bagatora agomba kugendera kuri bibiliya kandi ko bimeze abanyamadini bari he ngo bahagarare kuri iyo bibiliya barayoboka baramizwe bunguri bayobotse isi yarabamize bunguri ntibakigaragara ntibagisenga ntibakiyiriza ntibakihuzura umwuka wera ntibagihishurirwa baraho gusa barimo bararahira gusa mu kigirwamana barimo baragenda kwifatanya n'abicanyi n'abajura n'abaruzi n'abasambanyi igihugu cyayo kirimo kiroramye hejuru y'abakozi b'imana bari aho ngaho bayobotse ishira kiri tiya ugahazwa wataho ugasoma intango ntasomye
imana nitubabarira cyane
Mana turagushimye kuko wumvise gusenga kwacu uyu munsi uciye bugufi abatsinzwe n'ijambo ryawe kandi twumvise ubutumwa bw'uko ushaka abantu bawe bihana ko bagoretse amategeko yawe kandi nkana kubera ko bari bayazi twese nta muntu n'umwe utazi aho wamukuye munyarwanda kuva muri aya mateka yose tubona yatubayeho hariho ibikomere ariko ntabwo twabura kuvuga ko waturinze turiho utaka uyu munsi nuko agihumeka benshi mu bacu bamaze kugera ahacecekerwa barashinyagurirwa kandi na cya gihe bicwa bishwe urupfu rw'agashinyaguro kandi ikibazo gikomeye cyane ubu dufite ni uko abaduhekuye aribo basubira inyuma bakadushinyagurira ariko uko guhora atari ukwacu ari ukwawe mana twebwe turabiguhariye tugusabye imbabazi natwe aho dufudika twitwaje ibikomere twitwaje ibibazo twitwaje amateka mabi mana tubabarije twakuburiye umwanya mu mutima tukurira umwanya mu gihugu tukura umwanya mu bacu ariko uyu munsi harabiyemeje guhinduka kandi twahishuriwe yuko ejo hazaza ugiye guhindura igihugu kuko abakwizera ari buzahinduza turisabira mana dusabira n'abacu kugira ngo udukureho uburakari kugira ngo n'abacu n'abazabakomokaho batagirwa n'ubwo burakari turasengera abayobozi b'igihugu mana ubasange ubarebe bamaze kugera ahantu cyane mu bibi kubera ko batinyuka kuvuga ikibi bakora mu nzitiro izina ryawe n'abari muri iryo teraniro agakoma amashyi icyo ni ikizira cyageze ahera ahera mana tubabarire cyane tabara tabara u Rwanda rwacu tabara abakozi bawe tugeze mu gihe ubwicanyi ubugome bw'indengakamere burimo bushyirwa imbere kandi bushyirwa imbere n'ababifitiye ububasha ku ntebe wabicajemo bakuye mu busa ni agahinda u Rwanda ruratakaza u Rwanda rurahekurwa umunsi ku wundi dutakaza abantu b'injijuke umunsi ku wundi dutakaza abantu b'ingirakamaro umunsi ku wundi dutakaza abantu bafite umutima wa bukimuntu umunsi ku wundi niko twiyongererwamo umujinya twiyongererwamo abayoboka ingoma y'ikibi mu gukora amahano yumvikana ko turimo dutakaza abazima tukongererwa abarwayi mana ndasaba gutabarwa nubwo watubwiye ko wiyiziye ariko niyo dosiye natwe turayizamuye turayikweretse mana hari abishimira ikibi ku bandi hari n'abogeza kugira ngo ibibi byiyongere aho kugira ngo batakambe batabaze banaciceke cyangwa se bakoresha ubundi buryo kugira ngo bigabanye umurindi w'abagugizi banari ariko abandi kubera inyungu zabo bakarushaho gukoma amashyi no kuroha abandi abo banyarwanda bakwereka ingero zose aho ziri hose ku isi bagambanira bene wabo hejuru y'inyungu zabo n'indamu n'utumanyi tw'umutsima aho ndabakweretse imana ubasange niwe wagira icyo bamarira twebwe ntacyo twabakoraho gusa turabatanze wa raporo tubivugiye ku mugaragaro ntabwo tubivuze mu mugambanyi turabaguhaye imana ubitegekere kandi bagenge gusa ndasinga n'abantu bose bakwizera bari mu bigeragezo mana uraturengere urabitabare kandi badufashe uraduhagarareho hanyuma kandi uduhe n'umugisha ndabigushimiye ngushimiye ko wumvisha abanyarwanda bose ingeri zose zirimo kugira ngo uwakoze icyaha wese akica asuzuguye amategeko yawe wese ababarirwe nyawuze imitima y'abanyarwanda aho iri abarimo kumva n'abazabyumva ubundi buri wese uyiniriye akisuzuma agasanga aho yafuditse umubabarire hanyuma kandi umumurikire kugira ngo ave mu byarimo ave mu ruhande rw'umwijima ajye mu ruhande rw'umucyo yifatanye n'abanyamucyo yifatanye n'abakunda ukuri kandi yitandukanye n'abanyabyaha ndabigushimiye kuri Imana igira neza ni mu izina rya Yesu cyambuje kandi dushima amena amena ndabashimiye mwese Imana ibahe umugisha kandi amahoro y'Imana akomeze kubana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu izina rya Yesu amen.
Akabarore ni mukaroti agapa kawuriwe ni mongo akabarore ni mukaroti
mukaroti yabiwe guhunga bahungire kusozi w'Imana kanda viva kutare binyuma ageze mu nzira aracebuka rebe inyuma Ainuka inyingi umunyu kugeza n'ubu nakabarore agapfa kaburiwe ni mongo akabarore ni mukaroti mukaroti yabiwe guhunga bahungiye ku musozi w'Imana kanda viva kutareba inyuma Ajete mundira aracebuka rebe inyuma Ainduka inyingi umunyu Ujeta n'ubu nakabarore Agapfa kaburiwe ni mongo Akabarore ni mukaroti
Akabarore ni mukaroti
Wakire Yesu
Akabarore ni mukaroti